Nginjalo ngokuvamisile ngile ihora noma amabili kumele siwasukuma wathi manje ngifuna ukwethula kini nonke umnumzana Branhamo late awu nginezinto eziningi ngimele ngizenze ukuze ngibe late kanye ngankathi kodwa ngalesi sikhathi angikwazanga ukuzisiza bekungenxa yesimo sezulu esikwenzile ngalesi sikhathi ngingakubeka phezu kwesimo sezulu futhi ngizedlulele kudingeke ngikuhlehlise mfowethu Rose kancanyanyana nje sawubona ekuseni udadewethu Rose futhi ngijabule ukuba nalokhu kuza lapha mfowethu Rose nodadewethu Rose nomfowethu Charit nabazalwane abaningi ninabantu abakahle laphaya ngiyakuzwa lokho omunye uyangitshela uMaline Phoenix wonke umuntu nje uhlala empedeni ushintsho olunjalo niyazi ngolunyelwa lezi zinsuku ngizotshela ukudla kwamahhala bangitshela ukuthi ungaba nokudla kwamahhala nsuku zonke ilanga lingakhanyi ngizokubhekisisa namhlanje ngibenze bakhokhe ngalokho bengikhuluma izolo ebusuku phandle kwelinye ibandla angisalikhumbuli ngempela igama lalo futhi ngakho-ke sibe nesikhathi esimangalisayo izolo ebusuku phandle enkonzweni futhi ngaleya kwamfowethu Outlaw nasenhla eTempe futhi sinesikhathi esikahle nje kule nhlanganyelo futhi ngilindele ukuhlangana nabo bonke laba abafowethu abangabefundisi engqungqutheleni ngakho-ke sizoba nesikhathi ukuthi nje ukuzulazula mfowethu Rose futhi sikhulume komunye nomunye futhi lokho engikuzele ngokuba nenhlanganyelo futhi siye saba ne sibheka uhlelo lwethu futhi sithola izindawo eziningi kodwa bengicabanga ukuthi leli bekuyithuba elihle kunawo wonke ngoba ngizoba nokuhlangana nabehlukene ukuze ngikwazi ukubabona futhi ngedlule ngezinye izikhathi ekushumayeleni wonke umshumayeli akaqondwa ngokuyikho ngandlela thize noma enye ezikhathini eziningi abantu bathatha okuthile okushoyo futhi nje bathi ukuncika kancanyana kubo ngakho-ke bazokusho ngaleyo ndlela bese-ke umunye olandelayo uyakuthola kuncike kakhudlwanyana into yokuqala yazi kuthi ngquku uphume emgudwini ngakho-ke thina izikhathi eziningi ekushumayeleni ngithi ukuthi fu emahlelweni nezinhlangano nezinto ngesinye isikhathi abantu bathi-ke mfowethu Branham umelene nenhlangano lokho kuyiphutha ngimelene nenhlangano kodwa kukuzo zonke izikhathi lapho abantu bethembele kuleyo nhlangano niyabo futhi babeke amathemba abo onke kulokho esikhundleni saphezu kukaKristu bafuna ukubona ukuthi mangaki amalunga abangawathola kuleyo nhlangano manje lokho kuhle kakhulu ngingi lokho kulungile ngicabanga ukuthi yonke inhlangano ibifanele ithole lonke ilunga engalithola lokho kuhle kakhulu kodwa uma sewufika ekuthatheni abangakaphenduki futhi ubeke ukungaphezulu kulokho kunokwenzayo ekugcizelelweni kukamoya ongcwele njengoba mfethu Rose ubesho lapha esikhathini esedlule nezinto khona-ke uthola abantu becaba singaba lokho futhi singaba lokho empeleni sonke singaba kaNkulunkulu niyabo manje uma ngibona indoda ehla ngomfula ngesikebhe futhi ngihlala ngasemfuleni eIndiana umfula iOhio futhi ngingasezimpophomweni ngo indawo embi kabi kakhulu lezo zimpophoma ngoba izokuphahlaza khona manje uma ungake nje uye ngaleya kulezo zimpophomo akukho sikebhe ebesingakwazi ukuhamba kuyo ngoba injalo cishe amafidi angamashumi amane noma amashumi amahlanu kuwo ushone phansi ngqo bese kuthi-ke ukuqhuma kukhulu kukhuphuka kusuka phansi ekugcineni okukuthi ishayisa ngqo edwaleni idwala elingumbhede lapho futhi ngiyacabanga amaza amancane amhlophe egubha ngaphansi kwezimpophoma ezingamafidi angamashumi amane okuphakama niyabo lapho ishaya phansi iphinde indize futhi bese kuthi-ke ihambe nje yehle kanjalo futhi ishona phansi ngena emjahweni osemqoko omkhulu ngaba amafidi angamashumi ayisithupha noma amashumi ayisikhombisa okujula futhi phakathi lapho ngamanzi ajikelezayo ashaya indingilizi ngale ndlela futhi awakhiphe futhi khona-ke aya ezansi ngomgudu akukho ndlela nje ongake usinde ngayo niyabo indoda yahamba lapho esikhathini sikole sedlule iqoke ijakethe yokuphepha emanzini babona kuphela into ngenkathi kachaka kanjalo ngisho naleyo jakethe yokuphepha emanzini lo mfutho owesabekayo wavele wamthatha nje ngaphansi ngqo futhi abazange bamuthole abazange bazi ukuthi kwenzakalani ngaye walenge emadwaleni noma ezinqenqemeni ezansi phakathi lapho mhlawumbe imayela noma amabili ngakhona kanjalo futhi akukho ndlela yokusinda kodwa uma ngibone othile ehlanga sengifuleni ngesikebhe sidadlana ihlezi lapho efunda eqhubeka ngizomtabalasela phuma kuleso sikebhe leso sikebhe ngeke sikwazi ukutshuza kulawo magagasi amanzi manje akusikho ukuthi kukhona engimelene ngakho naleyo ndoda ngisho noma ngifanele ngimthethise aphume futhi ngikhulume naye kabanzi akusikho ukuthi kukhona engimelene ngakho nendoda ngiyayithanda lendoda kodwa ngiyazi ukuthi izoshayisa ileso sizathu ngiyimpompolozela ngoba ayikukenxa ukuthi ngiyayithanda yisizathu ngiyimpompoloza ukube bengingenandaba bengiyothi awu umshubo qhubeka niyabo ukube bengingenandaba nayo kodwa sizathu ngisho lezo zinto ngikenxa ukuthi nginentshisekelo ngebandla nginentshisekelo ngebandla likaNkulunkulu futhi ngiyakuzonda nje ukulibona liba nomqondo wenhlangano futhi ngiyayazi leyo nkambiso ukuthi ileyo ndlela ukuthi lonke ibandla liye emadwaleni kanjalo nje ngqo wehlelo ngqo ngaleyo nkambiso yenhlangano cabanga nje ngevuselelo ngesikhathi samaluthela bukani ukuthi yayaphi futhi masekelo nje ike ishaye lokho ayiphindi ivuke futhi amaluthela waphindanga buye bukani ama-methodist kawesley awazange abuye bukani i-pilgrim holiness amanazarini onke amanye awo amabhaptisi i-presbyterian balevuselelo bese kuthi ke kuvuke umuntu othile enamandla kaNkulunkulu kuye uqala umnyakazo womoya bese ke ngokushesha nje kuthi uma lowo muntu esehambile khona ke bamisa inhlangano kulokho njengomuntu iBible Institute indawo ekahle kodwa angeke nje ibe nalokho umuntu ayenakho niyabo futhi izinto umuntu ayezimele bakhele ngamamayela ayisikiti kuzo ngakho ke nakho lapho khona futhi manje konke kungubuhlakani bengqondo nje lapho umuntu waye akho emoyeni yabo futhi ngakho ke nithola lokho kulezo zinto manje ngesikhathi ngiqala kuqala futhi ngifike lapha eFoenix eminyakeni edlule eminyakazweni ePentecostali ngaba nethuba lokuqala inhlangano mina uQobo umzalane weLater Rain wafika kimi wathi yikho lokho asiqale ngani sizoba bakhulu kunabo bonke ngathi bakithi akusikho lokho akusikho akusiyo leyo nto umzalwane uphume ngamamayela ezigidi emgoqweni uNkulunkulu akasoza kubusisa funda umlando wakho fundani iBhayibheli kusoze kwaba nenye inhlangano evela kukho ephuma kulokho kunjalo lokho kuzohlela futhi kungene sekusesimeni seLaodikeya manje kodwa ngizilitshela mfowethu azisekho izinhlangano ezibusiswe nguNkulunkulu kuba zivuke akuzukubana lutho lwalokho sisekufikele kwenkosi niyabo futhi uNkulunkulu uzokhipha intsali kulomnyakazo omkhulu omkhandu oqhubekayo manje omlobukazi kodwa akuso ze kwaba nalothi oluhlelayo ngokomoya futhi niyabona kuphelile uma ngibona umzalane wami umzalane oyikuku ngicike ngalondlela bese ke ngivele ngikuthululele phakathi ngakho konke nginakho futhi ngezinye izikhathi abafowethu bathi aw umfoti Branham umelane nathi thina si iphutha lelo hey lokho yinto ekhele kude kunekho konke emqondweni wami kungukumelana nanoma ngubani ngikanyelani ngingumfowenu niyabo futhi ngizama ngakho konke kusemandleni ami futhi leso sizathu ngingakaze ngijoyine nanoma yiphi inhlangano ethize ngakho ke ngingema esikhaleni bese ngithi mfowethu ungakwenzi akusiyo indlela leyo bathi singabe assemblies lokho kuyamangaliza iassemblies of God ibe isibusiso sikhulu kabi kimi thina siyi four square awu bukani ukuthi sibusise sinjani ababe yiso kimi siyi Jesus name bukani ukuthi sibusise sinjani ababe yiso kimi singaba lokhu okunye noma ngabe yini bonke bayizibusiso banga bantu bakaNkulunkulu nebo futhi abantu bakaNkulunkulu bakukho konke kwakho bese ke uma siqala ukuzihlanganisa sithi thina sinconywana lapha kune Church of God ngiyabo noma thina sinconywana kune Four Square noma abe Jesus name noma into efana naleyo uma nje singathi esehluke kancinyana ngimibono sonke sihambe ukuyodla isidlo sakusihle namhlanje sonke sithatha uphaya owehlukene kodwa sidla uphaya ongokufanayo nje ngiyabo yilowo umqondo ngakho ke umqondo wakho ukuthi uma nje singabona inhlanganyelo yethu ngakho ke ukayi ukuyoncika ngasenhlanganweni yencikani ngaseCalvary nibe ngabafile kulezi ezinye izinto ngiyabo futhi ngiyakhona ake ngisho lokhu kusesemqondweni wami ngiyakhola ukuthi inhlangano idlale indima enhle ngokuba kunezikhathi eziningi bazalwane njengoba kukubi njengoba sizonda ukukucabanga kube nezinto ebezihluma phakathi kwethu nezinto ezinjengalezo ebezingamahlebezi futhi abantu bazothatha nje lawo mahlebezi futhi bahlakaze ngawo abantu noma kanjani futhi iqembu labafowethu lihlangene ndawonye eli kungukuthi mina engikuqondile ngokuphuma njengoba benze izinsukwini zaseqaleni nalonke uhlobo lezinto futhi sisenakho konke namuhla niyabo kulokhu nje kuhamba futhi abantu abangazihlanganisa ndawonye isithombe sangempela sePentecoste ngokombono wami uma sekuziwa emhlanganweni yibandla mfowethu Petrus ibandla laseFiladelphia eSweden manje abanandaba ukuthi ihlobo luni lwemfundiso eninalo inqobo nje uma kungokombhalo uma nifuna ukubona ngalendlela ngaleyo ndlela nanoma yini inqobo nje uma ninenhlanganyelo futhi niphila impilo ehlanzekile engcwele nakho lapho khona kuhle lokho futhi uma ufuna ukusho ukuthi uJesu uza ngehathi elimhlophe nomunye wathi uza ngefu elimhlophe mfune ngaleyo ndlela qhubeka nje inqobo nje uma uphila impilo enhle ehlanzekile futhi ube nenhlanganyelo yileyo indlela yilokho ke lokho awu manje leso sizathu sisodwa bangani ukuthi nginaliqembu lebusinessman ngoba ngiyazi ukuthi kunenqaba izinto phakathi lapho ebezifanele ziqondiswe kodwa ngokuhle kunakho konke esinakho ya kunjalo ya kunezinto eziningi engifanele ngizisho futhi nina abazalani lapha bazonitshela angisoze ngancengana nabo ngilapha njengenceku kaNkuluNkulu ukuzokhuluma iqiniso futhi ngizofanele ngiphendule ngakho kunjalo umfowethu Rose wathi yingakho sibithanda awu lokho awu singeke thina sifanele sihlale nalelizwi yabo esikhathini nje sithile sedlule ngiyacabanga ngabe bewuse ngangipresheya kwezilwandle noma ngaleya esicingini ngonyaka odlule futhi babe nomhlangano futhi abanye babazalane wayeqhosha ngakho kulomhlangano omkhulu lapho babe nosomabhizinisi ezweni lonke futhi babekhuluma ngokuthi benginendawo encane ezansi khoneni ibhizinisi lami belingekho lihle futhi ngibe nesikhathi esesabekayo futhi into yokuqala niyazi ngingenile kwamukela uKristu futhi ho ngina yo yonke into manje lokho kuhle siyakuthakasela lokho kuhle kodwa impumelela yisho uKristu ngaso sonke isikhathi lokho niyabo futhi simele sibhekisise lokho manje lokho kuhle niyabo angimelane nalutho nalokho kodwa ngithe ukulandela abanye abazalane ngalobo busuku sahamba sehlele hotel labahamba ngezimoto lapho iqembu lethu belihlala khona nofuthi shakariyeni nathi sonke futhi ngathi awu ngathi bazalwane ngizonitshela ngathi ngicabanga ukuthi nina bafowethu niqembu lamadoda elihle kuna wonke ngake ngahlangana nawo empilweni yami kodwa ngathi into yakho ingukuthi ngathi angisuyene wanoma yibi inhlangano kodwa ngingowani leyo nhlanganyelo enalokho ngiphathe ikhadi lenhlanganyelo kanye nabo okuyilona khadi kuphela engilifathayo ngoba limelele zonke izinhlangano nebo futhi yilokho engikuthandayo yilokho engikulwelayo kodwa ngathi into engikhathazayo ukuthi nina bazalane ngaphambi kwalawo madoda ezansi lapho aphumelela ngokuphindwe kazinkulungwane ukwedlula nina bese ke nizama ukubatshela ukuthi uKristu uyimpumelelo ninganike nizame ukubathengisela lokho niyabo ninganike nizame ukuqhathanisa nezwe vumela izwe lize emagcikeni enu ningaphumele emagcikeni abo niyabo niphumela emagcikeni abo asisoze sacwebezela kanye nabo emva kwakho konke ivangeli licwebezele liyakhazimula iHollywood iyacwebezela ivangeli liyakhazimula kunomehluko omkhulu phakathi kokukhazimula nokucabezela futhi ngakho ke manje futhi ngathi abazalani basekuqaleni bephethe kwesitali ababe nokuthile bazama ukukuchitha futhi bonke abampofu nokunye nokunye kanjalo futhi waphuma bengena lojeni yabo ukuyoshumayela ivangeli ukuba bazihlanganise ngathi manje sizama ukukhosha ngokuthi sinokungakanani ngathi kwehluke kanjani futhi omunye umfowethu omncane oyigugu emva kwesikhashana wasukuma kwathi kimi wathi mfowethu Branham lelo kwaba ngelinye lamaphutha amakhulu kuna wonke lelo abantu abake balenza futhi ngathi manje buka mfowethu bengikazama ukunika abantu isu lokuba bathengise ngalokho abanakho kodwa ngizama ukwenza iphuzu kulaba somabhizinisi wathi lelo kwakuyiphutha elikhulu kuna wonke abantu ngathi benza lokho ngomoya ongcwele umoya ongcwele wabatshela ukuthi benze lokho umoya ongcwele utshela noma kubani ukuthi yenze noma yini wena yenza lokho akutshela ukuthi kwenze wayesethi awu kwakuyiphutha libi kabi ibandla lake lalenza ngathi ngani futhi na futhi khona lapho ngaphambi kwendoda ebengilo ngikhuluma nayo wathi ngoba masinyane nje lapho kuqhamuka ukuqophisana ebandleni lapho kwaba nokwehlukana phakathi kwamagreki namaheberu nokunye nokunye wathi labo bantu babengenandawo ukuba baye kuyo babengenalo ngisho ekhaya ukuba baphindele kulo ngathi yona impela intando kaNkulunkulu wathi lokho bekungaba intando kaNkulunkulu kanjani na ngathi maya kuze zonke izindawo basabalalisa ivangeli ngoba babengenandawo ababengaya kuyo umoya ongcwele awulenzi noma yiliphi iphutha awulenzi nje yilokho kuphela futhi njengoba bengikhuluma izelo busuku nifanele nje nibambe uNkulunkulu futhi nibambe okwezwi lakhe futhi nibambelisise kukho akunelaba ukuthi likuholela kuphi kubeka nje ulilandele ligcine lihamba kanjalo kodwa ngempela ngingumlandeli omkhulu walenhlanganyelo businessman futhi kuyo yonke ngokuthela engimenywe kuyo ngaso sonke isikhathi ngiyaya futhi ngikhulume ngisho konke ngingakusho hayi nje ukuzama ukuzenzela ukuthile ukuba ngikusho ukuzojabulisa umuntu othile osibanibani kodwa ngaso sonke isikhathi lapho ngiya emhlanganweni wami ngiyazama ukudadisha futhi ngikhuleke futhi ngizilo kudla futhi ngithi inkosi Jesu yini yini ebengingayisho ebengasiza labo bantu wonke umuntu yazi ukuthi angisiyo umshumayeli akesizwe sikhulume ngiye noma kubani uyakwazi lokho angisuye umshumayeli mlezi wami ngokukhulekela abagulayo nokunye nokunye kanjalo kodwa angisuye umshumayeli noma kubani ubeyokwazi lokho angizwe ngishumayela kodwa ngikushoyo ngifuna ukubeka isibhakele kulokho okuzokwenza ukuthile hayi ukuthi akasizwe yini esikhulumi esinamandla na akakusebenzisi kahle ukufundwa nokubhala kwamagama kahle na ngamangali yini kuphi na angikufuni lokho ngingekwenze lokho uNkulunkulu akazange angibizele lokho kodwa ngizama ukuthola ukuthile kuzosiza lowo muntu nalelo bandla libe yibandla elingcono ngilisize ukuthi libe ngabantu abangcono ngilikhulekela manje bengithi ukukhuluma ngiqagela ngoba ngibone abantu abambalwa abeselokhu bebuthana ngaphakathi futhi nalo lina ingaleso sizathi ubengisho lezi zinto manje ikota lishayile futhi manje ngifuna ukubonga umfowethu sengaze umfowethu ufula isikhathi eside bengilokhu ngimthanda ekujuleni kwenhliziyo yami futhi sinezinto eziningi ezifanayo umfowethu ufula futhi ngakho ke ngibone umfowethu ufula manje eminyaka eminingi futhi ngibaze indoda kaNkulunkulu yoqobo ngempela futhi ngiyamthanda futhi ngilapha kulokhu kusa ukuzohlanganyela ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngigeje ubusuku bakhe ukuthi lapho bekukhangisiwe endaweni lapha kodwa bekuyinto ethile engingakwazanga kuyivimba futhi ngiyajabula ukuba lapha kulokhu kuza ukubona ibandla lakhe elihle indlela uNkulunkulu abaphumelelise ngayo futhi wababusisa futhi yonke into amenzele yona ngikuthakasela ngempela lokho kwathi uNkulunkulu angaqhubeka nokubusisa futhi abusisele ithebelakele ne isigugu sabaphatheli amadikoni nawo onke amalunga ebandla futhi kwangathi ningakhula futhi niphumelele emsebenzini wenkosi ngumkhuleko wami othobekile manje ngaphambi kokuba sisondele ezweni ake sisondele kumbhali kuqala asikhothe amakhanda ethu kumzuzwana nje esenzele umkhuleko
while we set solemnly now
Sisahlezi ngesizotha ebukhoneni bukaNkulunkulu namakhanda ethu nezinhliziyo kukhotheme. Ngabe sikhona esicela enhliziyweni yakho lokho kuthile onesidingo sakho ufuna ukuthi iNkosi ikuphe khona ukuthi ngikukhumbule emkhulekini wami lapha enkonzweni kulokhu kusa na. Ungakwenza kwaziwe ngokuphakamisa isandla sakho na. Kugcine nje emqondweni wakho ukuthi kuyini. INkosi iphe wonke wenu isicelo senu.
Gracious and holy Father God, who created all things through Christ Jesus to his glory.
Baba nkulunkulu ngcwele nolomusa owadala zonke izinto ngoKristu Jesu enkazimulweni yakhe, sisondele ebukhoneni bakho kulukhukusa ngokubonga enhliziyweni yethu, futhi njengoba sishayele emvuleni nomoya uyavunguza imvula iyana, siyakhuleka baba osezulwini ukuthi uzothululela phezu kwethu imvula yasezulwini, imvula yokomoya, imvula yakamuva neyokuqala kanye kanye ezinhliziyweni zethu namuhla. Siyakhuleka baba ukuthi uzobuzisa leli bandla. Sibonga kakhulu ngalo ngomelusi walo nabazalwane balo lange indawo lapho abantu bangahlanganela nophahla phezulu kwekhanda labo nesihlalo esithokomele esihle sokuhlala. Sibuyele muva ezingqondweni zethu emlandweni waleli bandla laseqaleni lakuqala lobupostoli ibandla elikatelika, futhi siyabona ukuthi babehlala kanjani phezu kwezincezu zabadala noma okunye ababengakwazi ukuzokuzwa izwi likaNkulunkulu, bese ke beguqa phansi kwiphansi, futhi nalo libandla futhi idwala futhi lingcolile, futhi khona-ke lapho baphakamisela izandla zabo ezulwini futhi bajokozele ubukhona bukamoya ongcwele, banikeze lokho kushisekele ezimpilweni zabo ukuba bangaze bangene emigodini emabhubesi futhi anganyakazi ngisho nokunyakaza, kodwa benokumamatheka nje ebusweni babo babuke ezulwini, bazi ukuthi emizuzwini embala bazobe besebukhoneni bakhe lowo abamthandayo. Oh, ukholo lwawo baba bethu lusalokhu luphila noma kunemigodi yetilongo leziboshwa amalangabi nenkemba, luvuselele kithi. Oh Nkosi, ukholo lunjalo sipho leso sibusisa esikhulu sobupostoli sikamoya ongcwele. Ngamunye ophakamise izandla zabo uyazi ukuthi badinga yini Nkosi, uyakwazi obekusemuva kwaleso sandla ukuthi inhlosoni nenjongo ekuleyo nhliziyo, nguwe kuphela onganikeza sonke isidingo Nkosi. Futhi ngiyabakhulekela ngingasazi isidingo sabo, kodwa nginikela umkhuleko wami ngezicelo zabo njengenceku yakho. Ngikhulekela ngamunye wabo ngokuzithoba ukuthi noma yini abayicelile sengathi bangemukeliswa yona. Babusise baba. Futhi manje sisafunda izwi lakho futhi sifundise leli klasi likasonto sikolo njengoba bekunjalo kulokhu kusa. Ngiyakhuleka ukuthi uzothatha la mazwi futhi khona-ke ukhiphe konke ukungakholwa kubo Nkosi, ukuthi noma yimaphi amandla uSathane azowazama ukwenza umnyombo azovimba ukuthi likhule kwangathi lingangena kuyo yonke inhliziyo, futhi khona-ke lapho liba izihlahla zesithelo sokulunga Nkosi, ukukholwa kulethe lokho okubekile ezwini lakho ukuthi likwenze, lithi lingeke libuye kimi lingakawenzi umsebenzi walo, kodwa lizokufeza lokho elahloselwa khona. Manje Nkosi, ngcwelisa inceku yakho, izwi lakho selivele lingcwelisiwe, futhi ndawonye sengathi singakwazi ukondla umhlambi lowo umoya ongcwele asinike wona ukufundisa. Sicela egameni lika Jesu, amen.
Now to you that likes to
manje yini nithanda ukufunda ngesinye isikhathi nihambisane nomlayezo ngizo, ngiyanicela uma beningavula encwadini, futhi nginomlayezo omncane nje kasona isikole njengakubantu kulokhu kusa. Ngiyakwazi ukungizwa kahle yonke indawo kuyo yonke indawo na. Ngiphakamise lo mbhobho waya phezulu, ngithe nje ukusha iphimbo kancane, ngithe nje ngingafika ezansi lapha ngaqala umkhuhlane. Udevel uzame ngawo wonke amandla akhe ukuthi angivimbe ukuthi ngibe lapha. Angazi, ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu impela uzothululela okuthize okukhulu kule ngqungquthela kulesi sikhathi, ngoba uSathane wenze konke angakwazi ukuthi angigcine ngingezi kuyo. Kona manje sizofunda kuGenesisi sahloko sabashumi amabili nambili futhi mina nizovula ebhayibhelini lenu asifunde ingxenye yalo kanye kanye uGenesisi wabashumi amabili nambili asiqale evesini lesishiyagalolunye.
And they came to the place which God
bafika endaweni uNkulunkulu abemtshele yona uAbrahama wakha khona ialtare walungisa izinkuni wambopha uIsaka indodana yakhe wambeka ialtare phezu kwezinkuni uAbrahama waselula isandla sakhe wathatha umese ukuba ahlabe indodana yakhe.
And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham.
Wasekumemeza kuye ingelosi yenkosi isezulwini futhi ithi Abrahama Abrahama yena wathi ngilapha yayisithi ungabeki isandla sakho kumfana ungenzi lutho kuye ngokuba ngiyazi manje ukuthi uyamesaba uNkulunkulu lokhu ungagodlanga indodana yakho nandodana eyodwa yakho. U-Abrahama waphakamisa amehlo akhe wabona bheka ngemuva inqama ibhajiwe emeveni ngezimpondo zayo noma ngezimpondo zayo njalo u-Abrahama waya wayithatha inqama wanikela ngayo umnikelo wokushiswa esikhundleni sendodana yakhe. U-Abrahama waqamba igamala leyo ndawo ngokuthi uJehova Jireh njengalokhu kuthiwa nanamuhla entabeni yenkosi kuyabonelelwa. Ingelosi yenkosi yayisimemeza ku-Abrahama ngokwesibili isezulwini okwesibili
and said, by myself have I sworn,
ithi ngizifungile isho inkosi njengokuba ukwenzile lokhu futhi kawugodlanga indodana yakho indodana eyodwa yakho ngiyakukubusisa nokukubusisa ngandise nokwandisa izinzalo zeyakho ibe ngangezinkanyezi zezulu nangangezihlabathi sasogwini lolwandle inzalo yakho inqobe isango lesitha sayo. Ngifuna ukuthatha lowo musho wokugcina ukwenza indikimba lenzalo yakho iyonqoba isango lesitha sayo leso yisithembiso esihle kakhulu. Manje sonke siyejwayele le ndaba mhlawumbe nifunda niyiphinde isikhathi nesikhathi ka-Abrahama nokuthi wambiza kanjani uNkulunkulu ukuthi aphume ezweni lakubo nokuthi abe yindoda ejwayelekile kanjani kungekho kukhethekile kodwa uNkulunkulu wambiza futhi wamenzela isithembiso. Manje ngifuna niqaphele ukuthi lesi sethembiso uNkulunkulu asenzelwe u-Abrahama sasingabhekisiwe nje ku-Abrahama kuphela kodwa sasibhekiswe enzalweni yakhe emva kwakhe. Manje abantu abaningi bathi kube bengingavele ngifane no-Abrahama kube ngangilapho uNkulunkulu wayekhulume nami futhi wanginika isiqiniseko njengoba enza ku-Abrahama ngabe ke ngaba nakho bengizoba nokukholwa ngempela futhi Branham ukube uNkulunkulu wayekhulume nami njengoba enza ku-Abrahama. Kodwa inesethembiso sifanayo u-Abrahama inaso kungukuthi uma ngabe uyinzalo ka-Abrahama kholeke uthi kodwa futhi Branham mina ngingowezizwe bengingeke ngibe nenzalo ka-Abrahama. Inzalo ka-Abrahama kwakungesiye inzalo yemvelo kwakuyinzalo yokomoya ngoba ukusokwa kwalokho kwakungelutho. Isethembiso wamnikeza ngisho ngaphambi kokusoka kodwa wanikezwa sona ngaphambi kokusoka futhi kwakungesikho ngoba wayesokile futhi enesivumelwano noNkulunkulu ngaleyo ndlela yingoba u-Abrahama wamkholwa uNkulunkulu. Lombhalo washo ukuthi uma sifile kuKristu siba yinzalo ka-Abrahama. UPawulu ukhuluma ngakho nalowo oyiJuda kalona iJuda ngaphandle kodwa uyiJuda ngaphakathi khona-ke uma uzelwe ngomoya kaNkulunkulu uyinzalo ka-Abrahama futhi niyizindlalifa no-Abrahama ngokwesethembiso.
Therefore every promise that God gave Abraham is yours.
Niyabo khona-ke zonke izethembiso uNkulunkulu asinika u-Abrahama ngezakho ngoba ngokukamoya uyinzalo ka-Abrahama futhi uyijuda kakhulu kwedlula ukuba bewuzelwe egazini lejuda futhi khona-ke ube yijuda lomthetho kulelo bandla futhi ube ngumphiki walomoya ongcwele nenkosi uJesu Kristu. yabo ngaphezulu kweJuda ngoba uJuda elizelwe ngokwesethembiso esivela ezulwini leso uNkulunkulu asinikeza uAbrahama noAbrahama wasemukele ngokukholwa futhi lokho kwamenza waba yilokho ayeyikho phezulu kwakho konke uJuda ukwehlukaniswa nje nokuwelela ngaphesheya umHeberu lokunye lokunye okufana nalokho manje kodwa uma sewuzehlukanisile lezinto ezenzwe wawelela ngaphesheya kwalowo muqa owehlukanisayo futhi ukukubaleza labafokazi ezweni ongazange ube kulo kwasekuqaleni kanye nabantu ongagaze uke uhlangane nabo kwasekuqaleni bese ke uba yiJuda ngokukamoya ngoba ngendlela efanayo uAbrahama ngokukhola washiya izwe lakhe washiya abantu bakubo wayezweni labafokazi nabantu angabazi nawe ushiye abantu bakini washiya izwe ngemuva washiya abalingani bakho ngemuva wawelela ngaphesheya ngegazi likaJesu Kristu futhi ningabakokobali nifuna umuzi omakhi nomenzi wawo kunguNkulunkulu njengoba uAbrahama wayenjalo izihambi kanye naye sihlala emathendeni emabandleni abafo abayizakhamizi zombuso wezulu izindlalifa zazo zonke izinto koJesu Kristu niyabo sesiwelele ngaphesheya sizehlukanisile
now Abraham the promise is made to Abraham and his seed after him.
Manje uAbrahama isethembiso senziwa kuAbrahama nenzalo yakhe emva kwakhe. Manje uNkulunkulu unikeza uAbrahama isethembiso senzalo yakhe iyonqobisa ngolesitha sayo emva kokuba esevivinye uAbrahama wamlinga uAbrahama. Manje emva kokuba ukuvivinywa sekufikile bese ke uAbrahama wayesevele ephenduliwe singakubiza kanjalo kusukela kuhedeni wangena kuNkulunkulu kwasekuthi ke uNkulunkulu wayemnikezile njengesibonakaliso sikamoya ongcwele ukusoka kwase ke emva kokusoka kwase kuze isikhathi sokuvivinywa umfanekiso omuhle impela lapha webandla ukuthi emva kokuba sesisindisiwe khona-ke sinikezwa uphawu lwesethembiso lokusoka okungezikho kwenyama kodwa kukamoya futhi umoya ungcwele uba ukusoka kwethu ngumese kaNkulunkulu obukhali lihlwanisa futhi lisike lisuse inyama elengayo yezwe kithi
The word of God sharp.
Izwi likaNkulunkulu ibukhali kunenkemba esikanhla kodwa zobili. Ngakho-ke yabo buyani ngoya emuva futhi. Izwi likaNkulunkulu lilokho umoya ongcwele akusebenzisayo. Hayi izivumo khona, hayi amahlelo, kodwa izwi yilo elisehlukanisa nezinto ezezwe. Lisika lisuse imicabango yethu nezinto futhi lisenze sizinikele wonke kuNkulunkulu.
Jesus said If ye abide in me and my words
Kuchezo wathi uma nihlala kimi nezwi lami likini nakho lapho nikhona khona ke kusilo izwi lenu izwi lakhe khona ke niyabo uma nihlala kimi nezwi lami likini ningacela konke nikufunayo niyabo kuyini anikhulumi izwi lenu nikhuluma izwi lakhe Kodwa ke uboya ngcwele nguye othatha izwi likaNkulunkulu futhi uyasehlukanisa nalezi zinto zezwe lebo ukusokwa ukunqunywa kususwe bese ke wedlula esikhathini sokuvivinywa manje uAbraham emva kokuba esebiziwe waphuma ezweni lamakhaledi umuzi waseUri waba isihambi umfokazi kwasekuthi ke uNkulunkulu wambiza emva kokuba esefakazelwe ukuthi uzoqhubeka futhi athathe uNkulunkulu ezweni lakhe khona ke wabe senzani khona ke uNkulunkulu wabe esemnikeza isibonakaliso ukuthi usebemukele wabe eseyamsoka wabe ke esesoka uIshmayeli nendlu yakhe yonke
And now you see when it
Futhi manje yabo uma sewubiziwe ukuthi uphume ukuqala wedlula esivivinyweni ukubona ukuthi impela uzoqhubeka yini bese kuthi ke uNkulunkulu unike umoya ongcwele okuwuphawu lokuthi usekwemukela ukukhona kwakho ozisho ukuthi unakho kuye niyangilandela manje na uzokwemukela manje bengikhuluma no kungahle kube khona abanye abangabazalwane abayigugu bebaptist abahlezi lapha futhi wonke umuntu yazi ukuthi ngiphuma ebandleni lebaptist bengikhuluma nomunye mfowethu webaptist wayesethi kimi mfowethu Branham ubengudokotela wezoNkulunkulu indoda elungile umkristu ngempela wathi kodwa mfowethu Branham uthe aphi lo mbaptizo kamoya ongcwele kungokwehlukile ngaphandle kokukholwa kuKristu Jesu ngathi kwehlukile ile mfowethu oyigugu
He said, don't you think that when you receive Christ,
wathi awucabanga ukuthi uma wemukela uKristu wemukela umoya ngicelela ngathi kuyikho kodwa ngathi uyabona uzisho nje kuphela ukuthi wemukela uKristu aze akuvume lokho wathi ukuthi Branham u-Abrahama wamkholwa uNkulunkulu futhi wabalela kuye kube ngokulunga ngathi yebo kodwa uNkulunkulu wamnikeza ibonakaliso ukuthi usekwemukele ukukholwa kwakhe ngesikhathi enikeza uPawu lokusoka ukuthi usekwemukele ukukholwa kwakhe amen. Manje uma semukele uKristu njengomsindisi wethu lapho-ke uma siqede ngokuphelele kulokho bese kuthi-ke uNkulunkulu sinika isibonakaliso ukuthi wemukele ukukholwa kwethu kuKristu ngokusinikeza uPawu lokusoka okungumoya ongcwele yilolo-ke uPawu lokusoka. Ningamdabukisa umoya ongcwele kaNkulunkulu elabekwa ngayo uPawu ukuze kube usuku lokuhlengwa kwenu, hhayi ukuthi kube ngumhlangano olandelayo kodwa akuze kube usuku lokuhlengwa kwenu. Kunjalo kwabase-Efesu besine ivesi lamashumi amathathu. Manje simemukela kanjalo-ke umoya ongcwele. Manje uma uthi wo ngikhona noNkulunkulu akakakuphi umoya ongcwele nokho akakakuvumi, wena uzazishona nje ukuthi uyakhona. Kodwa uma konke ukungabaza angisho ukuthi awusile ikhona manje engxekiyeni ethile uyikholwa, kodwa uma uNkulunkulu esethele umusa nawe usethele umusa kuye njalo futhi uyakuvuma ukuthi ube ngumntwana wakhe, futhi uyayazi inhliziyo yakho, futhi uyakubona ukuba qotho kwakho, uyazi ukuthi zonke izinto sezisikiwe zasuswa kuwe, bese kuthi-ke ukubeka uPawu embusweni kaNkulunkulu ngomoya ongcwele efakazise ezweni ukuthi usekwemukele ukukholwa ozisho wena ukuthi unakho kuye. Niyakuthola manje na. Manje masinyane emva kwalokho kufika ukulingwa. Yonke intotaneza kuNkulunkulu ifanele kuqala ilaywe ihlolwe uJesu masinyane lapho amukela ukupheleliswa kukamoya emfuleni ngesikhathi uJohane embhaphathiza. Masinyane nje uDevele wamthatha wamyisa ehlane ukuba edlule esikhathini sokulingwa. Kodwa ngesikhathi ethatha izwi likaNkulunkulu futhi wanqoba uDevele, kulotshiwe, wabuyela emuva khona-ke eseyilungele inkonzo yakhe, futhi leyo ndlela uNkulunkulu enza ngayo ku-Abrahama. Manje uNkulunkulu emva kokumbiza ukuthi aphume ezweni lakubo wase ezehlwanisile nezwe lakubo nabantu bakubo, wase kuthi-ke uNkulunkulu wamnika uPawu lokusoka, wase-ke emnikeza indodana, wabe-ke eseyahamba wehlela kulokho kuvivinywa kwakhe kokugcina ukuya phansi esikhathini lapho wayefanele anikele nendodana yakhe u-Isaka ukuthi abe ngumhlatshelo. Futhi wathi ngokubona ukuthi awuyikho dlake indodana yakho okuwukuphela kwayo usengiyazi ukuthi uyangithanda, wamunikeza leso sivivinyo. Wase-ke masinyane emva kwalokho impi yanqotshwa khona-ke, wathi futhi inzalo yakho yonqoba isango lesitha sayo. Amen, ngiyakuthanda lokho, yonqoba isango lesitha sayo. Sizofika kulelo phuzu lokugcina emizuzwaneni embalwa. Inkosi Thanda. Manje wathola lokhu u-Abrahama wethembekile emva kokuba ethole ukuthi u-Abrahama wethembekile, wabe-ke esemnikeze isethembiso sokunqoba isango lesitha. Manje lapho izikhathi eziningi lapho abaningi bethu amaphentekostali benze iphutha futhi bacabanga ukuthi awu umoya ongcwele uthululelwa kimi akaba uNkulunkulu yilokho kuphele kifanele ngibe nakho. Qhabo mnumzane, isikhathi la nje usaqala, wena akukabi yikho, kusengukuvivinywa nokuhlolwa kwakho. Njengoba sithola nje kuku ngale eTestamente lelidala ukuhlolwa ukuvivinywa, bese-ke kuba ukubekwa kwendodana, ukwemukelwa komntwana, ukubekwa kwendodana emva kokuba isivele iyindodana ezelwe emndenini. Uyindodana khona-ke uzovivinywa futhi ahlolwe futhi akhuliswe ngabafundisi futhi khona-ke kubone ukuthi uphila kanjani, bese-ke ubekwa ngokwendawo ngokulingana cishe impela nobaba wakhe. Manje kuyilokho kuyikho namuhla, sibe cishe neminyaka engamashumi amane yokuvivinywa kwePentecoste noma ngaphezulu. Niyabo ukuvivinya ibandla ukubona ukuthi ngabe azokwazi yini ukuma noma cha ukubona ukuthi futhi yabo ilapho esiphinde sikuthole khona esikundleni sokuthi sibambelele esiphambaneni nasezwini futhi kona ke siqhubekela phambili siba ngabe fashini nje silandele izwe siwela ngalapha noma siwele ngaleya noma senze izinto ngalendlela njengoba bengihlale ngikhuluma ngokumelana kanzima ngabantu abakule nkambiso yesimanje namhlanje abesifazane baphukule izinto zabo namadoda aqhubeka nayo yonke into futhi agqoka izimpahla ezingahloniphekile nezinto ngithole ukuxeka okukhulu ngalokho kodwa kuyini na ukuzama ukusindisa lelo bandla kungukuzama ukubakhuphulela phezulu lapha ezwini likaNkulunkulu kungakhathaleki ukuthi izwe elinye lithini ngakho hlala nezwi likaNkulunkulu amen niyabonga Yebo, into yakho ukuthi njengoba bengisho endlini busuku, abaphenduka silalela indlela yomoya ovunguzayo namandla. Kepha ehlulekile ukuzwa lelo phimbe lincane lihashazayo, yebo. Lokho kuyiphutha ukwenza lezo zinto. Bacabanga ukuthi kuphela nje uma umoya usavunguza kulungile. Kodwa lokho kuzange kukhange ukudaka komprofeti. Lokho kuvunguza komoya, kuzange kumhlupha umprofeti uEliya emgedeni. Ukuthi uma kunamandla nemibani nokuthela, akuzange kumkhange ntobo. Kodwa okwamsukumisa yilelo phimbe lincane liyashazayo leyo yinto eyayikhuluma naye ngaphakathi izwi lami liqiniso ngakuthi wonke amazwi omuntu abenge manga nelami libe qiniso yilokho okwakhanga umprofeti yabo futhi nizakwenzela manje izwi likaNkulunkulu liyohlala njalo likhanga umqondo kamoya ngoba ngumqondo kaKristu okini owaziyo ukuthi lelo zwi liqiniso Nani ledlula ezikhathini sokuvivinya ibandla ledlula ezikhathini sokuvivinya umuntu ngabuye wedlula ezikhathini sokuvivinya ngaphambi kokuthi anqobe isango lesitha Abraham wedlula kukho uKristu wedlula kukho emva kokuba uKristu esegcwalisiwe ngomoya ongcwele lapho emfuleni iJordani wedlula esikhathini sokuvivinywa Emva kokuba uAbrahama esebizelwe ngaphandle wabekwa ezweni lapho wayezoba isihambi khona wabeke esenikezwa ukusoka noNkulunkulu ehlangana naye isikhathi emva kwesikhathi ebe kanti kwadingeka edlule esikhathini sokuvivinywa yonke inzalo kaAbrahama yenze into efanayo uAbrahama nenzalo yakhe Inhlangano ibandla leso sizathu sithola izinhlangano zethu ziwele eceleni kwendlela ngoba uma sekufika ekuvivinyweni ukuvivinywa kuphi na izwini likaNkulunkulu lakho ke ukuvivinywa izwini likaNkulunkulu liyisivivinyo sizokwenza lokho okushiwo izigejane zabadoda athi asikwenze noma sizokwenza lokho uNkulunkulu athi asikwenze na yilowo ke umehluko lakho kufika izinsuku zikaDwight Moody izinsuku zikaFini uSeki uNox uCalvin uSpurgeon nabo bonke abanye babo lawo madoda kamoya izinhlangano zalandela emva kwabo babe nesigejane sabadoda emuva lapho aphedla indlela yawo kukho ngabunye khonela kulokho nalokho futhi bangeza kuncane lapha futhi bakhiphe okuncane lapha ya baphinde begeze okuncane lapha baze bagcina sebenze inhlangano kukho uma sebekwenza ikhona leqinise impela uNkulunkulu uyafika nje futhi uthathe umncane umuntu othobekile abhidlize leyo nto ibe yizicucu kunjalo ubehlale kwenza uNkulunkulu akaguquku uvele ayidabule nje leyo nto ibe yizicucu abantu abalomqondo kamoya oyohlala ngona leluzwi Ake ngitshele ngithola incwadi lethe ekhaya yelinye lamabandla amahla okwedlula wonke inhlanga lenkulu kulomnyakazo wePentecostali lowo wesifazane empofu owephuka inhliziyo wangibhalela incwadi lethe futhi wathi futhi Branham bengine zindwele zinde futhi ngizibopho phondo ngemuva kwekhanda lami wathi futhi umyeni wami ubezithanda Wazathi sisukile edolobheni lapho bese nebandla ebelinge likamoya ngempela saye lapho kule bandla likhulu ibandla lokuqala ledolobha futhi wathi uma sifika ngaphakathi lapho bonke odade bePentecostali babephungula izinto zabo futhi wathi base bengisukela ngakho ngani qhabo cha ngikhole ukuthi iBhayibheli lithi kithi singakwenzi lokho kuyihlazo kwenza lokho futhi ngakho ke wabe lokuthi futhi baqhubeka babemhleka bathi yey leli thai lakho liyaphantsha ngemuva isiphele sakho lakho konke kanjalo base besukela umyeni wami ngendlela yokuthi waze wangiphoqelela ukuthi ngiziphungule izinto zami futhi wathi ngizizwa ngilahliwe kusukela ngaleso sikhathi Ake ucabange nje ibandla lePentecostal elifanele ngabe limele izwi likaNkulunkulu lapho ke lapho inhlangano yenu inisa khona kunjalo bayehluleka kuze lelo phimbe lincane lihashazayo lezwi elibabizela eqinisweni bonke balalela ukuvunguza kwemimoya namandla nokumemeza kwiningi nokudansa bethi banamandla lokho kulungile ngiyakhonela kulokho nami kodwa mfowethu uma ukwazi ukudansa nokumemeza futhi khona-ke uyajika futhi uphike izwi likaNkulunkulu futhi uphile njengezwe kukhona kungalungile ndawo kunjalo umoya kaNkulunkulu uyehla lelo phimbe lincane lihashazayo futhi khona-ke liyakuqondisa ngo eCalvary lapho sifele khona nokuphila kwethu kufihliwe kuNkulunkulu ngoKristu futhi sibekwe phawu ngomoya ongcwele khona-ke lelo zwi lona lodwa liphila lapho khona-ke uma nihlala kimi nezwi lami likini celane nikufisayo futhi nizophiwa khona nawo-ke umehluko ngiyethemba ngibonakala kini njengohlanya uma ngibonakala kanjalo ngingi angazi lutho ngakho ngingikholwa ukuthi izwi likaNkulunkulu liyiqiniso futhi lilifanele lihlale khona lapha futhi uma lihlala lapha lizozibonakalisa lona ngaphandle lifanele likwenze impilo yakho nokwakhiwa kwakho konke kuzokwehluka ngakho-ke ngesikhathi uNkulunkulu enikeza u-Abrahama isivivinyo waphumelela ngamaphesenti ayikhulu futhi ubenga uNkulunkulu angeke ayinikeze inhlangano isivivinyo ngoba ihlangahlangene uNkulunkulu akasebenzi ngaleyo ndlela nenhlangano akasebenzi nezizwe ohlakeni lwabezizwe wathatha abantu kwabezizwe u-Israyeli wathatha isizwe kodwa kwabezizwe wathatha abantu kwabezizwe ngenxa yegama lakhe ngakho-ke niyabo akusiyo inhlangano ngumuntu ngamunye amthathayo kwabezizwe futhi uma sekufika kuvivinywa uyabona ukuthi kwenzekani na siphumile ekulungisisweni sawemukela umbhaphathizo kamoya ongcwele ngesikhathi somnyakazo wePentecoste kodwa uma sekufika esikhathini sokuvivinywa uthola izifundiswa ezipholishekile zifuna kufana nezwe njengoba kwakunjalo ngesikhathi somnyakazo kaWesley nabo bonke abanye bayesikoleni bafunda isayensi futhi bafunda ngalo lonke lolu hlobo lwezinto ezihambelana nemfundo futhi bazama nokufunda isayensi yengqondo into enhle kakhulu nje awu abakusho lokhu bayekeleni benze lokhu nalokho ngoba kuzo niyabona niyengezelela futhi niyakha injongo yenu iphutha inhloso yenu iphutha lakhela emhlanganweni esikhundleni sokuthi lakhele eCalvary ungakhela kanjani eCalvary ungangena ngendlela yezwi na ngoba sihlanzwe ngamanzi ezwi hlalani kimi namazwi ami ahlale kini bese-ke nikucele nikuthandayo yilapho esibona khona ukwehlulwa komnyakazo wePentecostali ngoba bayakhela ezwini izwi lizosho into yinye bazozama ukwenza leya nhlangano ingene lapho ndawo futhi bayohamba besuke nje kulelozwi futhi balithathe balingenise nenhlangano futhi niyabona lapho sekuhambe kwafika kuphi na sekucishe kufane nawo wonke amanye amabandla kodwa-ke siyadansa futhi simemeze futhi sikhulume ngezilimi futhi sigxume siye phansi naphezulu lokho kulungile inhlangano yabo ilungile ngiyethemba ngizibeke ngacaca kodwa into ukuthi lelo phimbo elincane lihashazayo ilezwi elikhulumayo yilokho nje nedlula ekuvivinyweni uNkulunkulu uyanivivinya njengoba enza ku-Abrahama uyayivivinya inzalo ka-Abrahama emva kwakhe futhi manje isizathu esenza singalinqobisa kwelesitsha isizathu kunamaningi phakathi kwethu yingoba asikwazi kumela ukuvivinywa futhi ake nginitshele ukuthile ukuvivinya kwezwi kulungile isizathu esenza ukuthi singabi nakho futhi asisoze sibe nakho enhlanganweni ngicabanga ukuthi iPentecoste inenhlangano ekahle amanye amadoda akahle kakhulu ahleli izimpilo zawo ebusweni bomhlaba awalezo zizinhlangano Assemblies of God, ngina bangani phakathi lapho. Hey, umfowethu khona lapha eIndiana, ngizoba nomhlangano. Ngiyakholwa le khona masinyane nje umfowethu Roy Weed ungumphathi sifunda wesifunda saseIndiana. Ngikholwa ukuthi lowo ungumuntu omesabayo uNkulunkulu. Lokho indoda yesifunda kwiAssemblies of God. Foursquare, oh hey, bangaki uRaflo McPherson nabanye abaningi balabo bafowethu abangaba bantu ababesabayo uNkulunkulu abana lutho ezimpilweni zabo bangamadoda kahle ngale kuyongela kwi-oneness lokho abazibiza ngakho i-oneness noma manje angicange bakubiza ngokuthi ibandla le-Jesus name uJack Moore ebiza nje omunye aphume kunamakhulu abo amadoda kahle amadoda alungile amadoda abesabayo uNkulunkulu. Kodwa into yakho ukuthi mfowethu lokho uma ubambelele kuleyo nhlangano niyabo uNkulunkulu uthatha lezo zinhlangano futhi zonke ziwile zibukeni izwe lingena ngesinyelele bukani abesifazane babo bukani abesilisa babo bukani izibo zabo. Ngingalikhombisa abantu be-Assemblies of God abangamadikoni ebhodini labo asebeganiwe kabili noma kathathu abashumayeli beqhubeka abesifazane nezinwele zabo beziphunguliwe begqoke izikhindi ukuzipenda kepha basazisho ukuthi banomoya ongcwele bencike ebufakazini bokukhuluma ngezilimi noma bagxubaxube baye phansi naphezulu noma bamemeza behlulekisa lelo phimbe lincane lihashazayo lelo zwili kugcina ume wabhalansi esiphambanweni ilapho lalihleli khona. Yingakho singenabo abaprofethi abayibo ngempela ebandleni namuhla njengo-Agabus. Yingakho ibandla namuhla abasakuhloniphi nje nakancane ukukhuluma ngezilimi uma othile ekhuluma ngoba sebezwe kuningi okumbumbulu nokuqhubeka baze bangasazi ukuthi yikuphi okuyikho nokungesikho kukho. Ukuhumusha kuyinto efekethisiwe nje umuntu asho nje okuthile ngoba uzizwela eholeleka lokho kusikho kuhumusha. Ukuhumusha hhayi ukuthi umuntu othile asukume akhulume ngezilimi futhi khona-ke omunye uyasukuma emizuzwini embala futhi ahumusha kushilo uma omunye ekhuluma lona omunye uyahumusha ngalezo zikhathi asho igama ngegama ukuzwakalisa okufanayo yonke into ifane. Le ndoda ingahle kuba iyaprofethe kodwa kusiko kuhumusha abanye babo lolu hlobo lwephimbo linikeza kuthile lena lapha emuva inikeza into enye futhi abanye basho amagama ayishumi omunye asho amagama angamashumi amahlanu emva kwaloko kungukuhumusha. Ukuhumusha kusho ukusho igama ngegama uma kuyizwi likaNkulunkulu lifanele lifike igama ngegama umuntu phezu komuntu umuntu phezu komuntu ile ndlela izwi lifanele lize ngayo. Kodwa yini esiyibonile na okuningi okumbumbulu futhi bakwenzile lokho ngokuhleleka esikhundleni sokuhlala nezwi babeka lokho phansi lapho masinyane umuntu angenza lokho bambiza ngePentecostal futhi niyazi ukuthi kwenzekani. Uma isivivinyo sifika isikhathi sokuvivinywa khona-ke imbewu iyaqala kuyakhombisa ukuthi yiyiphi imbewu futhi yiyiphi engesiyo. Manje akukhathaleki ukuthi kwenzekeni u-Abrahama wahlala nezwi isethembiso kodwa namuhla inhlangano ayikwazi ukwenza lokho nani abanye bafowethu abayigugu balezo zinhlangano ningavumelani nabo kanye nje uyazi ukuthi usuyephi. Bangaki abeni la angisho kulezi sakhiwo manje kodwa bangaki abake baba khona esifundweni sami bangaki abake baba nami bathi futhi Branham siyakwazi ukuthi lokho kuqiniso kodwa uma sikhahlela sikhishwa lapha yini esizoyenza na fowethu sizokwenza njani na bambelele Calvary bambelele esethembisweni bambelele siphambanweni kungakhathaleki futhi khona phakathi lapho banamanye nje amadoda akahle ukwedlula wonke niyabo. Kodwa engizama ukukwenza ngokuba ngithi lokho kuzofanele kwehluleke bekuhlala njalo kwehluleka nje futhi kuyohlala njalo kwehluleka kodwa kungukuthi noma ngabe uyehluleka noma cha ngoNkulunkulu ugcine izwi likaNkulunkulu nesethembiso sakhe kuqala uzovivinywa ngalo. Nizosayina amaphepha ukuthi nizokwenza lokho noma nizokwenza lokho nimelane ngisho nezwi nizolokho kunilisa yini kunjalo enhlizweni yakho yazi ukuthi kuyiphutha lelo yilelo phimba lincane lihashazayo elikhulumayo lelozwi uma ngalezi sikwazi ukuhamba siqhubeke ngoba into ethile yenzekile uzehlukanisile nalelo phimba lincane lihashazayo usheshe wagijima waphuma uNkulunkulu ekubiza kodwa wagijima waphuma ngokushesha ngoba imidumo ibhongile imibani yabanika nentaba yazamazama akuzange kunyakazise u-Eliya lo mprofethi wayefuna lelo phimbo kuqala wathi ngizohlala khona lapha abaningi kakhulu namuhla baqalile izinkonzo zokuphulukisa ukuqhathanisa kwenyama lonke uhlobo lwezinto nemizwa okungazange kuvele zwini likaNkulunkulu kunjalo kuyini na sifanele sihlabelele lelo culo labo abalinde enkosini ake ngehlise ukuzikhukhumeza kwami ngibize igama lakho ake ngilinde enkosi ngize ngizwe lelo phimbo lincane lihashazayo futhi lelo phimbo kuzoba iphimbo lokomphalo lizokhuluma ngqo nezwi amen. Sithola uAbraham emva kokuba esebekiwe wabizwa wehlukaniswa nabathandekayo bakhe nomndeni wakhe nekhaya lakhe ezihlotsheni zakhe wayezweni angalazi ngokukholwa wakwenza lokho khona ke ngenxa yokuthi wakwenza lokho uNkulunkulu wamnika ukusoka ukufakazela ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu ukuthi wakholela kuye ngoba wayesikholwa isethembiso namanje wayengakwazi wayengasiboni ngokwemvelo kodwa washo ukuthi konke okuphambene nezwi likaNkulunkulu kwakungamanga noma ngabe kungaze kuvele ubufakazi obungakanani kuselokhu kungamanga. Ngiyakuzonda ukusho lokho kodwa ngizofanele ngikusho bukani futhi uma uthatha usifazane ngizokusho ngento ethile ebonakalayo ukuze nizoyibona labo abazisho ukuthi banom moya ngcwele futhi abanakho nokuzihlonipha okwenele ukuthi bayekele izinwele zabo zikhulwe kukhona ukuyiphutha ndawo wesifazane ogqoka okuphathelene nowesilisa akugqoke libe ibhebheli lithi kuyizinengiso kuNkulunkulu ukuba wesifazane ogqoke ingubo ephathelene nowesilisa bese ke uzisho ukuthi unomoya ongcwele kepha wenze lokho na. Ngakhuluma ngakho ngelinye ilanga e-Oregoni kwakune wesifazane owangibhalela incwadi letha enkulu ebanzi wathi Vothi Branham kunenkonzo enhle kakhulu kodwa uyayona ngempela wathi manje kuthiwani khona-ke ke wathi ngigqoka ama-overloli sonke isikhathi wathi kuthiwani khona-ke ngokuhamba uye engadini ukuyokho kuthile engadini futhi ngigqoke ingubo awucabanga ukuthi kuzobukeka kangcono uma ngigqoka ama-overloli kuno kungaba yikho noma odangara noma ngabe kuyini kunokugqoka ingubo na. Wasethi buka ngiyagibela ngiye ezintabeni nabafana uma beya ukuyolusa izinkomo futhi wathi ngingena endaweni egcwele imiyane wathi manje uma ngigqoke ingubo iyangiluma uma ngigqoke ama-overall ayingihluphi. Ngathi lokho kuzace kakhulu kulesobho elenziwe ngesithunzi senkukhu ebulawe indlala umusa akunalo ngisho izwi elilodwa likaNkulunkulu ngakho umbono wakho nje lowo. UNkulunkulu wathi makuthi wonke amazwi abe ngamanga nelakhe libe iqiniso umkami ugqoke ingubo uyachutha engadini akanenkinga ngakho futhi noma kukanjalo owesifazane akanamsebenzi nesikejane samadoda ngaphandle lapho elusenza inkomo empeleni ufanele abe sekishini lapho angowakhona kunjalo. Bazama ukuthola izaba nje kodwa aziko izwi likaNkulunkulu lisobala nosifazane ozelwe ngumoya kaNkulunkulu uyokwenza nowesilisa ozelwe ngumoya kaNkulunkulu angeke avumele umkakhe ukuthi aziphathe kanjalo. Wathini yena na wesifazane othatha aphungule izinwele zakhe uhlazisa ikhanda lakhe futhi indoda yakhe iyinhloko yakhe akahloniphekile kungcono ngithule kulungile manje niyabo lokho kwenele niyazi ukuthi ngikhuluma ngani. Ngikusho lokho ngenhliziyo embi uma lokho ngikusho ngenhliziyo embi uNkulunkulu akabe nesiyawo enhlizweni yami egcwele isono mangiguqe lapha kuleli altare ngiphenduke. Ngikusho ngoba abangani ngiyanithanda futhi ngizama ukunitshela okuyiqiniso futhi lokho yizwi likaNkulunkulu sifanele sizwe lelo phimbo elincane likaNkulunkulu ukulinganisela kulelo izwi sedlula esikhathini sokuvivinywa. Hallelujah. Ngiqaphelene yini ukuthi emva kokuba isikhathi sokuvivinya sasifika, lokho kufundisa kwaleyo ndodana eyazalelwa ekhaya eliyihlelo na, uma yakwazi ukumelana nalokhu kuvivinywa futhi yahlala nesifiso sikababa, khona-ke lo mfana wayethathwa yiswe ngaphandle futhi khona-ke ambathiswe ingubo futhi khona-ke kuba nomcimbi oshiwoyo futhi khona-ke lowo mfana wayebekwa-ke emndenini azalele kuwo. Yileyo indaba ngamaphentekostali yethu namuhla axhumela nje lapha nalaphaya nezinhlangano zethu zibadonsele ngale ndlela naleyo ndlela abahlali nezwi. Uma uzohlala nezwi khona-ke uNkulunkulu ebona uma nihlala kimi lamazwi amekini abakhe angeke aliphike liyizwi lakhe, khona-ke kuzoba nesikhathi ngesinye isikhathi lapho uzokhishwa khona futhi ubekwe eceleni futhi khona-ke unikezwe into ethize yangoqobo. Haleluya, mandla kaNkulunkulu mini mandla onke. Okungukuthi uNkulunkulu ulindele abantwana bakhe, kodwa angeke bame emqeni uma befike kulesi sikhathi sokuvivinywa. Ningakwemukela na? Awu, ibandla lizongikhipha. Kulungile, nakho lapho ukhona khona-ke hamba. Leyo akusiyo inzalo ka-Abrahama. Inzalo ka-Abrahama yenzi kanjalo. Inzalo ka-Abrahama manje akunendaba ukuthi yini ephambane no-Abrahama. Wahlala ngona lelozi lesithembiso, wahlala ngonalo. Kungenendaba ukuthi uSara uze kanjani nabanye beza abehlukahlukene befika yonke into wayekubala kungathi akunjalo, wabuka wakholwa ukuthi uyosibona isithembiso ngoba uNkulunkulu wamethembisa sona, futhi lokho kuphela okwakukhona kukho kwakuyizwi likaNkulunkulu yahlala ngqo kuye. Wase-ke mnikeza leso sivivinyo sokugcina, ngizomnika kuphindwe kabili futhi ngimhlole. Manje usuvela unayo indodana, uyabona ukuthi usenakho lokho, kodwa manje ngizomtshela, thatha leyo ndodana yakho wenyuke nayo ufike uyibulale, futhi makuthi leyo ndodana uma eyibona angayibulala yini leyo ndodana na? Ngizomhlola manje. U-Abrahama eqinisekile ezwini kanjani? Uma webukela isethembiso uzoyimisa kanjani into na? Kanjani uzokwenza kanjani na? Ungalindela kanjani ukuthi ube ngubaba wezizwe? Futhi nakho lapha uneminyaka ekhulu leshumi nanhlanu ubudala manje na? U-Abraham uyisaka omncane cishe eneshumi nane iminyaka eyishumi nanhlanu ubudala, uzoba kanjani kubaba wezizwe ube uneminyaka eyikhulu namashumi amahlanu ubudala na? Nangu umntwana wakho kunguphela kwakhe, futhi ubulala ubufakazi bakho obungukuphela kwabo onabo. Amen. Ngizophumelela kanjani uma ngiphuma enhlanganweni yami na? Ngizophumelela kanjani uma ngenza lokhu na? Wo, lalela lolo phimbo elincane liyashazayo futhi khona-ke uze izwini izwi uthi ngizwe iphimbo lingitshela lokhu. Uma kuphambene nezwi bekungesile iphimbo likaNkulunkulu, iphimbo likaNkulunkulu liza ezwini. Kwase kuthi-ke u-Abrahama ukhuphela lapho kuleli phimbo futhi elihashazayo, iphimbo elincane likaNkulunkulu ezwini likaNkulunkulu, kufanele athathe ukuphila kwendodana yakhe yodwa. Wathi, "Misa isandla sakho u-Abrahama, ngiyazi manje ukuthi uyangithanda, futhi labo bonke labo abeza emva kwakho, haleluya, bonke labo abeza emva kwakho ufuna ukuthatha izwi lami bazoba yinzalo yakho, futhi lapho-ke bayonqoba isango lesitha." Ngifisa sengathi ngabe bengilesikhathi sokunitshela ukuthile kwenzeke ezinsukwini zimbalwa ezidlule, yabo okwenzekile. Oh hey, izonqoba isango lesitha, inzalo yakho yemva kwakho.
Abraham,
u-Abrahama okubusisayo uyakubusiswa, nalo okuqalekisayo uyakuqalekiswa. UJesu wathi kungcono ukuba itshe lokusila lilengise entanini yakho futhi uciliswe ekujuleni kolwandle. Nalezi zintangano eziphendula lawo madoda amesabayo uNkulunkulu ngoba ithathe isinqumo sokumela iqiniso izwi nomoya namandla kaNkulunkulu, futhi khona-ke bahlala nezwi. Niyabo ukuthi kwenzekani na? Bacwiliswa olwandle lokukhohlwa. Kungcono ukuthi itshe lokusile lilekiswe entanyeni yakho futhi ucwiliswe ekujuleni kolwandle kunokuthi ukhubekise omncane walabo abagcotshiweyo. Bangobani na? Inzalo ka-Abrahama ehlezi nezwi lesethembiso. Amanye ala mabandla ethu efika endaweni lapho ephika khona, aphika ukuphiliswa kukaNkulunkulu, abasakufuni inhlobo ebandleni labo. Kunjalo izinhlangano zethu zephentekostali azisakufuni inhlobo ukuphiliswa kukaNkulunkulu. kuyini na ngibona yini ukuthi uthevela usebenze kanjani na ufike lapho futhi wakhuluma izinto mumbulu ezihambisana kanjalo futhi nje abantu abanobudlakana bacabanga ukuthi abakamoya futhi babuke kulokho futhi bathi buka lokho buka lokho angibuki lokho uma uyinzalo kaAbrahama uzobuka izethembiso zikaNkulunkulu lokho uNkulunkulu athe kwenze ngakho yilokho nje inzalo kaAbrahama sibuka isethembiso ngine laba ukuthi bangaki abawelanga lapha nokuthi bangaki abawelanga le yandlela isethembiso sibe silokhu simile siqiniso ufanele uze wedlule kulezo zivivinyo yabo yebo uAbrahama waqala ngokuvivinywa waseke beka uphawu waseke enikezwe isethembiso sokuthi inzalo yakhe ifanele inqobe isango lesitha ngiyakuthanda lokho khona-ke banqoba isango lesitha sabo hemva kokuba sebevivinyiwe into yakhe ingukuthi asikwazi kumela lokhu kuvivinywa kungaleso sizathu ukuthi izinhlangano zethu zingakwazi ukumela ukuvivinywa akusiyo intando kaNkulunkulu yiyo uNkulunkulu uyibusisile kodwa akusiyo intando kaNkulunkulu ngoba niyabo unesigungu sawo wonke amadoda lapha anemibono eminingi ndawonye bayibuyise bayihlanganise ndawonye futhi khona-ke baphuma nowedlula yonke abakhona abanye babo bathi lona ngumuntu omkhulu angeke uliphikise izwi lakhe awu ileyo ndlela efanayo ibandla lekatolika elihleleke ngayo yinto efanayo phezu kwesikejane samakholwa anobuhlakani abanobuhlakani bayakubuka bahambisane nesikhathi angeke ukwazi ukukwenza lokho yonke enye into ingamanga ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu u-Abrahama akazange abuke kulokhu okunye ngaphandle kwesethembiso sikaNkulunkulu kungakhathaleki ukuthi kwenzakalani wahlala nezethembiso zikaNkulunkulu khona-ke yileso isizathu singatholi okuphezulu inhlangano ngeke ize ininqobe isango lesitha kunemiqondo eminingi elibele phakathi lapho kuzobiza umuntu ngamunye unqoba isango lesitha ungakwenza uma ufuna yebo mnumzane ake sizama abambalo imizuzu embalwa sibone ukuthi bahlala yini nombhalo manje waba nesikhathi ezazi ebhabhiloni ngesikhathi kune nesithombe esimisiwe uhlobo olufanayo nje lwebandla elikatolika futhi wonke ongazange akhothame kuleso sithixo uzoshiswa esithandweni somlilo manje kwabungeni lamancama ukuthi babesekuma yini noma cha ngesikhathi uNkulunkulu wathi ningabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami noma nenze noma yisiphi isithombe sanoma yini ilokho uNkulunkulu akusho lamancama lafika bonke abakwaIsrayeli bawela lapho futhi ngesikhathi icilongo likhala nomtshingo ukhala nefiliji ikhala ngani bonke bawa phansi phambi kwalesi sithixo kodwa kwakukhona abathathu babo abathi ngeke kwenzeke lokho bezwa lelo phimbe elincane liyashazayo base behlala emqeni nezwi.
And after that, they said, if you don't do it, we'll give you another chance. Or we'll throw you in a fire furnace. Said, our God is able to deliver us from that fire furnace.
Benzani na bacela nezwi futhi kamuva bathi uma ningakwenzi sizoninikeza ilikithuba noma sizonifaka isithandweni somlilo bathi uNkulunkulu wethu angakwazi ukusikhulula kuleso sithando somlilo kodwa noma kunjalo sizohlala nezwi manje mfowethu uthini ngawe na ngizokwenza ini futhi Branham na hlala nezwi hlala nezethembiso ibandla lami lonke lizohamba lisuke kimi hlala nezethembiso afanele ashabalale aphele ahambe njengelinye ilanga nakanjani kodwa uNkulunkulu angeke hlalani nezethembiso awungiyitshela bazongikhathela bangikhiphele ngaphandle hlala nezethembiso ngokufanayo nje wena hlala nje nezethembiso manje uma ningahlala nezethembiso nihlale lapho nihlale ngqondo nabo-ke nihlanganyela nabo bonke abantu kodwa manje lapha manje angeke uze uphumelele ngenye indlela ngaphandle kokuthi uhlanganyele na wonke umuntu ufanele wenze njalo manje uma sebaba babi kakhulu bona bengaziphathi kahle khona-ke suka kubo kunjalo ungangeni emagcikeni esitha kodwa uma nje uzama ukuzuza umfowethu lokho kwehlukile niyabo manje bhekisisa kodwa awusoze wazuza umbono wenhlangano umuntu ayedwa chabona umzane uma sebebeke umthetho wabo sikholwa yilokhu kuphela nje uma uzobhala imfundiso yakho sikholwa yilokhu ukhefana kuzokwehluka ikhefu lisho ukuthi sikholwa yilokhu futhi ufanele nje uze kulokhu futhi usayine leli phepha noma yilokho kuphela kwakho Kodwa yabo uma ukuthole ukuthi kubhalwe kanye nesikhathi uNkulunkulu anikeze okunye okuthize uphinde kuvele okunye ukufakazela ukuthi izwi lakhe iqiniso awukwazi ukunyakaza ngoba kuyisikhathi lokho kuyasiphelisa lapha fakhona amaLuthela lapha fakhona amaMethodist lapha fakhona amaBaptist lapha fakhona amaPresbyterian futhi lapha amaPentecostal afakhona kunjalo kunjalo afakhona lapho ake nibuke nje ngoba sekuvele kubhaliwe akusekho ongakwengeza kukho noma ukususa kukho yilapho leyo imfundiso yakho amaLuthela wazange akwemukele ukungcweliswa qhabo mnumzane kanti ethi abalungile bayophila ngokukholwa hayi uMartin Luther kodwa yileqembi elalimlandela kunjalo akusuye uJohn Wesley kodwa yileqembi elalimlandela kulungile akusuye uCalvin kodwa iqembu elalimlandela akusuye uJohn Smith webandla leBaptist owakhuleka kanzima ngesikhathi sasebusuku aze amehlo akhe avuvuka avaleka ngenxa yebandla lakhe nomkakhe wayeze yamholele ngaphandle aphinde yamfunze lapho ngesipuli tafuleni akusuye kodwa yilesi sikejani zamaBaptist ebesimlandela inhlangano eza emva kwakhe akusuye uAlexander Campbell kodwa yilabo ababegade bemlandela akusiye umnyakazo wePentecostal sekuqaleni eyayinazo zonke izinto okuhlanganyelwa kuzo futhi bahlanganyela na wonke umuntu kodwa ilamaqembu ezayo futhi athi qhabo thina siloku futhi siloku futhi lezi zindaba futhi lokho yilokho baze hlukanisa kubonakala sengathi yabanalo ukholo kunjalo yilokho okwakwenza nanso into embi amen ngizizwele ukholo kulokhu kusa abantwana bamaHebheru emva kokuba sebekwazile ukumela isivivinyo noma babezohlalela izwi lesethembiso noma cha bafakwa ekuvivinyweni basebenzani khona-ke na banqoba isango lesithi amen kani na bahlala ezwini hlala nezwi lelo phimbo likaNkulunkulu elikhuluma nawe manje sonke sizathi sathi manje bukani iBhayibheli lalingeke lehluke ngoba thina uma sikhothama phambi kwalezi zithombe sikhonze uNkulunkulu empeleni awu uma sikwenza ngalendlela sikusho ukuthi ngalendlela kwenzeni ngendlela uNkulunkulu ayisho ukuba uNkulunkulu wathi Mose khumula izicathulo zakho Mose usendaweni engcwele wathi ngiyakubonga Nkosi ngiyakholelwa impela kuwe ngizovele ngikhumule isigqoko sami esikhundleni ulukhuni ukuqaqa izintambo zecathulo sami bekungeke kuze kusebenze wathi isicathulo akashonge ukuthi sigqoko kunjalo ufanele uze umuqa ngomuqa lokho uNkulunkulu akushoyo futhi uhambisane nezwi lakhe manje emva kokuba sebekutholile ukuvivinya banqoba isango lesithalo lomlilo bathola ukuthi uma beqhubekela ekugcineni phansi ekugcineni behlala ezweni likaNkulunkulu balinqoba isango kunjalo ngemuva uDaniel kwakunesimemezelo esaphumayo futhi sisayinwe ngamamede oPeresiya esasingeke sishintshwe ukuthi uma umuntu ekhuleke komunye uNkulunkulu akaphoselwe emgodini wezingonyama. Futhi uDaniel wayazi ukuthi izwi likaNkulunkulu lalingukuthi uzokhuleka kuye kuphela ngakho-ke wavela wavula amafasitela wakhuleka noma kanjani manje akazange aye ekhoneni wavula amafasitela abheke ngasethempelini wayengena amahloni ngakho futhi kodwa-ke asifuni ukwenza inkolo yethu ngesonto kuphela futhi ngomsombuluko senza okunye noma sikholwe ngenhliziyo yethu into eyodwa sifike komunye umuntu futhi sithi awu angazi ya ngicaka ukuthi utsho khona yiba yilokho oyikho awusikho phuma ipulpiti phuma ebandleni kunjalo ngoba ubophezeleke kukho kokubili salo yilokho yikho yisho lokho khona kukho kholeke awunakho kumele usuke kukho kumele lokho okuyiliqiniso ngqo wonke umuntu uyabaza ubunjalo bakho amadoda azokuthekasela noma yiyiphi indoda osifazana ngaba mubi ngendlela eyisimanga angaba mkhulu akhuluphale abe mncane azace abe nekhandi elimnyama abe namehla anzulu abe namehla alihlaza sasiphakaphaka abe namehla ampunga elilodwa ngenye indlela nangenye kodwa uma lowo wesifazane ehlanzekile inenekazi akukho ndoda ezweni ngaphandle kwengabethulela isigqoko inobudoda obenele ngaphakathi kuyo kunjalo ngoba uveza ukuthi ungubani namadoda ayakuthakasela. kanjalo nonkulunkulu uzoyithakasela indoda ezoba yilokho eyikho noma amadoda azisho ubukristu asibenge umkristu sigcwaliswe ngomoya ongcwele nangezwi likankulunkulu noma sikhohlwe yikho kulungile ngoba ngaphandle kwalokho futhi khona-ke uba nobuzenzisi futhi uphile impilo eyehlukile futhi khona-ke abantu bakubona ugijimela lapha emidansweni futhi ubhema nezinto ezinjalo futhi uzisho ukuthi ngumkristu khona-ke niyabo nibeka isikhubekiso endleleni yabanye niyabona nina besifazane ngesinye isikhathi ukuthi baziphungule kanjani izinwele zabo futhi bagqoke futhi baziphathe kulezi zingubo ezindadlana abazigqokile babukeka sengathi isoseji elihlu utshuliwe noma ukuthile futhi baphumela lapha esitaladini bezulazula namaqhoks aphakeme ecishe kangako betshikiza ezazi esitaladini ngabe ubupentekostali lobona bese kuthi-ke amanye amabandla athi bazitshela ukuthi banokuthile abangenakho ninamatheliswe ngophawu futhi namakwa ngomoya ongcwele anikho eholweni lomdansi lamhlanje ebusuku futhi nikonwe ezingalweni zendoda ethile engesiye umyeni wakho ebusukwini obulandelayo futhi nibuye enkonzweni futhi nisine yonke indawo akusibo ubupentekostali lobo lokho ngukuzenzisa lokho ngukungcola akusikho ukuthi ngikusho yini kangako kodwa niyaqonda ukuthi la mathephu enziwa lapha hhayi emhlabeni wonke ngakho-ke ngishumayela sengathi ngumhlaba wonke uma ngizwa uNkulunkulu ethi yisho ukuthile ngivele nje ngikusho ngoba angazi ukuthi kuyaphi lokho kukuye ukuthi akunakekele hlala nje nezwi kunjalo kulungile ngabo Daniel wayengekwazi ukuthi akhothamele leso simemezelo sabo noma ngabe wayekhishwa enhlanganweni yabo noma cha wahlala ngoku lelo fasitela futhi wahlala nezwi likaNkulunkulu wayengenamahloni ngalo kwenzekani na bamphonsa phakathi empandweni wezingonyama kodwa walinqoba isango empandweni wamabhubesi ngani na utumo ngenxa yokuthi uNkulunkulu wathi eyakhe inzalo yakho iyonqoba isango lwesitha noma ngabe yisiphi isitha unalo isango kukangaki singa bukani uMose elandela umxwayibiyalo kaNkulunkulu wayezathi eGibhithe kubukeka konke sengathi kwakuphikisana wayenabalingisi abahamba naye wehlela khona nenhlanzana lezibonakaliso kukhombisa ukuthi wayethunyiwe waphonsa phansi inyoka nokunye kanjalo nakho kuza abalingisi baphonsa izabo phansi yini ayengayaza nalutho uNkulunkulu kayingamtshelanga ukuthi babezokwenza lokho wayefuna ukuvivinya uMose nguye wayevumele ojeni nojembra ukuthi baphonse phansi izinyoka zabo noma izinduku zabo ngokho-ke nanga uMose wema emqeni womsebenzi wayiphonsa phansi induku yakhe yaphenduka yaba yinyoka wathi buka lokho faro yilokho inkosi yami ethe angize ngikwenze phambi kwakho ufaro wathi wozani lapha jembri nojeni baphonsa izabo izinduku phansi zaphenduka zaba izinyoka njengalokhu uMose enzile ngabe ubuso bakhe bababovuna khabomnzane waqhubeka wakhola ukuthi uNkulunkulu umthumile wahlala naleso sithembiso futhi kwase kwenzekani na yilapho uphambi kweminye imihlangano yenu yenqunquthela ubuso bakho bungahle bube bomvu kancenyana hlala nezwi kwenzekani na khona masinyana nje mfezi enkulu kaMose yavele yeza futhi yenza igqika zonke uNkulunkulu waqinisekisa emva kwalesi sivivinye sakhe wathi ngifuna wena ngalesi sibonakaliso ukhulula abantwana baphumele ngaleya ngifuna ukuthi babuyisele emuva ekhaya lapho bengabakhona uNkulunkulu uza phansi lapha ukuzokusho ungithume ukuthi ngize lapha ngizobakhulula ngifuna ukuthi babuyele emuva watshikitshela lokho phansi lapho wo isivivinyo siyafika uMose uzokwenzani uyajika uyahamba uthi awu kungenzeka ukuba benginephutha abomnumzane uMose wema khona lapho uNkulunkulu ungithume lokhu utumo uNkulunkulu esho noma yini hlala nalo awulendaba ukuthi kwenzekani hlala nalo uma bekukhiphela ngaphandle futhi bathi angeke sibambisane nawe angeke sikwenze lokhu hlala nalo
Moses stayed right with it.
Mose wahlala nalo ngo kwenzekani na wayinqoba esango lesitha sakhe haleluya uDavid wathi ngizodonsa ulwandle lufile lube ngaphambi kwenu kodwa lwavuleka abakwazange ukuqhubeka nokubagcina eGibhithe wanqoba isango lesitha ngani na ngoba wahlala nokuthunywa uNkulunkulu amnika khona imiyalo kaNkulunkulu wahlala nezwi likaNkulunkulu futhi wawanqoba amasango esitha uJoshua emva kokuba esedlulile kuvivinyweni wayesezansi lapho mhlawumbe babebhukudile bawela eJordan yena noCaleb kanye nezinhloni uma esebuyele emuva evela eJordan wakhuphukela eKadeshi Barinea futhi bonke bathi wo uma sikaqala lokho kuzobhidliza inhlangano yethu ibe yizicucu angeke nje sikwazi ukungena lokho moya ufi wo angeke sikwazi ukuba nalokho uma sifundisa lokho kubantu bethu sizokwenza njani na sizochacha ecishe uhafu wamadikoli ebandleni yakhishele ngaphandle bashade kabini noma kathathu sizokwenza njani na thina ngani uma sitshele abesifazane bethu ukuthi ababe nezinwele ezinde niyazi ukuthi bayokwenzani na bayohamba balishiye ibandla futhi kwele-ke sizokwenze njani na ngani besiyochacha njengabantu befashile endala ujesu wayeyimfashile endala naye angeke sikwazi ukwenza lokho angeke sikwazi ukwenza lokho kukhulu kakhulu ulukithi uyalazi khona lithi yeke emzeleni ukuthi lifika kuphi amaHebheru sahluka sesithupha uyakuchaza lokho lowo asebake bakhanyiswa benziwe abahlanganyeli bakamoya ongcwele khona ke bawa ukuba azihlumelelise kabusha futhi uza kulowo thiyeke emzeleni futhi ale ukuwelela ngale yilokho nje uyala ukukholwa ngokuphelele ngoba wenzani uCaleb na wenzani uJoshua na wathi sinamandla angaphezulu ku tata ngani na bahlala nalokho uNkulunkulu ayekuthembisile ngani bathi laba bake bathi awu banyizigwaka bakekelezelwe izindonga konke bangaledlela ngani besingeke nje sikwazi ukubathinta nakanjani uJoshua wathi sinamandla ngaphezu kukwenza thulani nina abantu ake lithule hlalani phansi amen ngiyanitshela ukukholwa kuyinto enkulukazi uma sekuzezwini likaNkulunkulu akasesabi khona-ke ukukholwa kuneziboya esifubeni imisipho emikhulu ukuthi thula du yonke enye into iphulukundlele iye ekhoneni kunjalo uma uNkulunkulu ekhuluma nina hlalani kimi namazwi ami ahlale kini nisho enikuthandayo nakho lapho nikhona wo ngiyakuthanda lokho hey amademoni azothuthumela nezoni ziphaphame ukukholwa kuJehova kuzozamazamisa noma yini ngaba kanjani lokukhola uma wazi ukuthi awusiwo umsebenzi uhamba ezweni lakhe uma wazi ukuthi kunezinto lapho ofanele uzisho futhi khona-ke awuzisho na kunezinto obufanele ufundise ngazo kepha ukufundisi kukhona izinto ongakwazi ukuzisho nokuthi ungaba kanjani nokukholwa uma wazi ukuthi usephutheni na uma inhliziyo yethu ingasilahli nakho lapho khona nakho lapho khona kodwa hlala nalelozi lapho kungekho ujo khona okulahlwayo akusekho ukulahlwa kulabo abakuKristu Jesu abangahambi ngenyama kepha bahamba ngomoya umoya uhola ngezwi ngoba umoya uvele kuphela ezwini ngoba izwi lakhe lingumoya futhi kuphela linga umoya wangempela weqiniso kaNkulunkulu ungakhuluma izwi likaNkulunkulu kuphela oh he suka izwe sathane suka kithi ngikesaba ukuthi kule ntaba nqukuleka kukhulume uhlale lapho uyibone idilike kunjalo kodwa uma unokulahlwa lapho kungcono ukuthi uhlale uthule uvele uyakuliza nje awusho lona iqiniso awusho izinto ofanele uzisho kulungile siyathola khona-ke ukuthi uJoshua emva kokuba esedlule kulokho kuvivinywa wabona ubufakazi bezwe elihle wase ema lapho eKadeshi Barinea wase eyabakhonondela bonke futhi wathi sinamandla ngaphezulu kulithatha singakwazi ukulithatha kwakuyini umqondo na ukuwelela ngaphesheya kwakuyini umqondo kaMose na ngokubakhombisa lezi zibonakaliso futhi akhiphe abantwana futhi kwabonakala sengathi kwahluleka kepha wahlala nezwi nesango lolwandle olufile olalingeke limbambe waqhubeka njalo waphuma kulo walinqoba isango lesitha uJoshua ebuka isethembiso sikaNkulunkulu wathi sinamandla ngaphezulu ukuthi singalithatha kunjalo futhi uma esefika ezansi eJordani wenzani na wavele wavula indlela amen yilokho-ke wanqoba isango lesitha Nilo Jordan lalimvimba ukuthi angawelela ngaphesheya futhi ethatha leso sethembiso kodwa uma esefike ezansi lapho wayenzalo kaAbraham kanye na wayekhona yizini kaNkulunkulu ileyo ndlela kuphela ngabangayo yinzalo kaAbraham ngokuthi ukholo yizini likaNkulunkulu wabeke ezenzani lapho esehlela lapho elungele ukuthi yabhekana nesithe la uNkulunkulu wavula isango futhi walinqoba walithatha wawelela ngaphesheya ngesikhathi impi yokuqala ingcabano yakhe yokuqala abanayo na bo izindonga zazinkulu kakhulu ukuthi babe ngadlala ngisho umjaho amahashi phezukwazo uzongena kanjani ukuthi abathole na bambalekela babuyela ngaphakathi nesitha sizokwenza naso kepha uzothatha isango lesitha wathi inkosi yini okumele ngiyenze na wahambahamba ngenye intambama izindla wabona indoda imile nkemba yayo ihoshiwe uJoshua wahoshule nkemba yakhe wathi ngomunye wethu na ngabe ungowesitha sethu na wathi ngingukapteni walempi ngeze njani na mashani niyizungeze kashumini nantathu nibethe icilongo nizolithatha isango lesitha wawa phansi yebo mnumzane ngani na wayeyinzalo kaAbraham eyayigcine izwi likaNkulunkulu wadla lonke isango elaliza kuye impela sesishiya isikhathi ngifanele ngiyekele bukani wonke la maqhawe ayigugu nginekhazi eligcwele wona abhalwe phansi lapha kodwa wonke la maqhawe ayigugu izinto azenza ekugcineni afa kodwa ke kuza inzalo yangempela yokukholwa inzalo yesemkhosini kaAbraham uJesu sethembiso uAbraham waba noIsaka iqiniso ngokwenyama kodwa inzalo eyiyo ngempela yayingekho kuleyo nqubo yintangano yayikulezo sethembiso sezilika kuNkulunkulu ukuthi uyomenza uyise wezizwe hayi ngoIsaka kodwa ngenzalo yasebukhosini uJesu kwakuyile inzalo yasemkhosini kungukuthi empeleni inzalo kaAbraham uJesu wayengesuye umJuda kanjalo wayengesuye owezizwe wayenguNkulunkulu niyabo ninamakatolika lapha mayibusise etizeni kodwa umani khonza uMaria njengoNkulunkulukazi yini indaba ngani empeleni na uMaria wayengelutho ngepho isifazane nje uNkulunkulu wamkhetha wayengumfukameli yiloko kuphela nje umfukameli yiloko isifazane ayikho kepha uyaphatheka enzalweni yomu kodwa yihlanganisele izethameli kodwa ngifanele ngikusho lokhu ukuze nizoqonda lokho engikhuluma ngakho manje lalelani udokotela wenu futhi mina ngingumfowenu nginesiqiniseko ningakwenza uMaria wayengenalo iqanda kuKristu akubanga khona imizwa yocansi ngesikhathi umoya ongcwele emsibekela akuzange nakancane kodwa uNkulunkulu mini mandla onke umdali wadala inhlaya yegazi kanye neqanda hey
If it was pollen from Mary, then the dead rise now.
Abafile abane kuvuka utumo lokho kuza nje kukusha ngisanda kubamba nje lokho khona ke uma uthi ngingawazi umehluko senzani khona ke uNkulunkulu wasitshelelani ukuthi asihlukane nokubi na wawuvuselani khona ke uNkulunkulu umzimba kaJesu uma kwakungenjalo na ngakho ke niyabo bekungeke kube nosifazane xhumele nakho ukube ebekhona khona ke umzimba wakhe wawenziwe ngomama wakhe uMaria ngoba wayenobudlelwane bocansi ngokusibekelwa nguboya owambangela ukuthi akhiphe isidoda futhi kuyiphutha umoya ongcwele ngokukhulelwa okungenasici haleluya lapho wadala kokubili isidoda sowezilisa nowezifazane ngabe uJesu wambiza ngomama kufuneni empalweni wambize ngokuthi isifazane haleluya sifazane lokho kusha kungaleso sizathu kwenza ngendlela okwenza ngayo sifazane buka indodana yakho isigidi samamayela kusondela kuye kunalokho ayeyikho wayekuNkulunkulu wayekesuye umJuda kanjalo nowezizwe wayekuNkulunkulu kokubile enyameni nasemzimbeni uNkulunkulu ehlezi kuye uNkulunkulu ehlezi kulesi sidoda sesifazane na wayengeka kwenze leso sidoda sesifazane bekufanele sibe nokuthile kuphathelene nenyama yethu kodwa kwaba ikazi kanye nesidoda lokho uNkulunkulu akusibekela wayengazifaka eziqwini ukuba wayefuna yebo mnumzane wayengazifaka noma yikuphi lapho ayefuna khona Kepha wakuletha ngoba owesifazane abe sekuweni. Nakho kuvela indodana engena sicika kuNkulunkulu ophilayo edaliwe ezelwe yintombi ngokubila umzimba lomphefumulo. Washelona uDavide ukuthi angeke ngibone ongcwele wami, ngivumele ongcwele wami abone kubona, ongcwele wami abone kubona, kanjalo angeke ngishiye umphefumulo wakhe ezogweni. UDavide wakusho lokho, niyabo, kokubili umphefumulo umzimba nomoya kwadalwa nguNkulunkulu nguye. Owesifazane wengesuye unina kwakungowesifazane ngikholwa ukuthi wayengokahle owesifazane ongcwele ngokuphelele wayengakaze waba yisifukameli uNkulunkulu wayengeke akhethe isifukameli esingcolile inkosi ithanda ngishumayela ngalokho namhlanje busuku kodwa yini isifukameli esidala esingcolile na ukuletha yakhe ukuletha indodana yakhe emhlabeni phakathi wakhetha intombi engamazi owesilisa kanjalo futhi wayengakaze nje akhiphe isidoda noma yini enye into ngesikhathi umoya ongcwele emsibekela ngoba uNkulunkulu kweyakhe engenasici indlela engenasiphetho wadala ngaphakathi kwesifazane uphefumulo omzimba nomoya kaJesu Kristu kunjalo wayeyindodana kaNkulunkulu ezalwa yintombi lokho kwenze yini na wephula isango lesithi haleluya we lokhu kuqala kuba mnandi kimi bukani ngani na wephula isango lesithi khona lapho ukuthi wonke umuntu ozelwe kulomhlaba ngokwenkanuko yocansi ongeke aze aye ezulwini ngoba ucansi yilokho okwaqala ekuqaleni ensimini yesedeni base bezimbathiselani na ngesikhathi yenza lokho waphula leyo nto kabili khona lapho wasenqoba isango lesithe ngani na ukuthatha inzalo yesibukhosini ka-Abrahama ekuqaleni nqanje waliphihliza phansi inzalo yesibukhosini yokukholwa lesethembiso hayi ngokukhulelwa kukamariya kepha ngokuNkulunkulu wephula amasango lokho kukuthi uvumele isidalo singumuntu ukuthi sedlule esangweni uthume kuNkulunkulu wenzani khona na wathatha wonke amasango esitha wathatha isango lokugula ukugula kwakungeke kube khona ebukhoneni bakhe qhabomnye umzala kanjalo futhi kwakungeke kube khona noma yini enye ebukhoneni bakhe udwendwe lomngcwabo lwalungeke lukwazi ukuma ebukhoneni bakhe qhabo wenzani na uJoshua wafa uMose wafa bonke abange bafa kodwa hayi lenzalo esimkhosini ukufa kwakungeke kukwazi ukumala kunokuphila khona lo wesifazane waseneni waphuma kanye nomfana wakhe wema wayesethi vuka ndodana leyo ntombazana eyayifile indodakazi kaJayiru wakhuluma izwi emuva ngaleya ezweni elingaziwa ngaphandle lapho futhi wathi indodakazi vuka uLazaro wayesefe izinsuku ezine nomzimba wakhe esewubolile nomphefumulo wakhe ungekho kuwo izinsuku ezine wathi Lazaro phuma udumo nango elapho wenzani na wephula izimpawu zakho konke haleluya lapho sekufanele afe khona wayengeke akwazi kubamba lokho kuphila wayengeke afe kodwa kwadike kanikeze lokho kuphila futhi ngesikhathi enikela lokho kuphila wafa ukufa nomphefumulo wakho uyigugu njengoba ibhayibheli lasho wehlele esogweni ukuthatha indawo yami neyakho inzalo yesibukhosini ka-Abrahama yini na wayeyinzalo yesibukhosini ho udumo manje siyinzalo yesibukhosini yini ehlala nezwi njengoba wayenjalo ngokuba ekuqaleni wayekhona olizwi ulizwi wayenoNkulunkulu ulizwi wenziwe inyama wangaphakathi kwethu aniboni ukuthi inzalo yesibukhosini ilele kuphi na inzalo yesibukhosini yileyo ehlala nezwi nina babuthakathaka enilungele ukuxegisa nodeveli nezifashini zakhe zezwe akikhulumi nani lapha le ngaphandle nina abashumele naziyo ukuthi lishumayela ukuthi izinsuku zezimangaliso seledlule lishumayela ukuthi ayikho into enjengombhaphathizo kwabangcwele ngiyanidabukela futhi nizibize ngenzalo ka-Abrahama inzalo yesibukhosini ihlala nezwi inzalo yesibukhosini engazalwanga kumuntu engaphathelani nendoda noma owesifazane owesifazane ibandla akuhlanganise lutho nebandla umariya akahlanganise lutho nenzalo kanjalo nebandla elibizwa ngenhlangano akuhlanganise lutho nenzalo Is that a year now? I think I know. I'm Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic, I'm a Nutella, no good. Go to Alice, Lue, in Zales, because senior September is a Sigagun. Guy also, they sang on the seat. Say very Tatanayan, Goguba Omar, the Tanagim, and Amazi Army again, Telani Ufunayo, Neo Quenzelo Corn, Nagola Ponycon, is a Tempis, so very Wenziwe. Impefumulo wakhe oyigugu wehlela sokweni lapho bengifanele ngiye khona kodwa anga lolo suku lwesithathu uSamson ethatha isango ledolobha ngomhlane wakhe wayengahlanganise lutho nalo wanqoba amasango esihogo namasango ethuna nayo yonke enye into akazange lithathe akhuphuke nalo intaba kodwa walibhubhisa haleluya wanqoba isango lesitha isimo sendawo esasigcwaliswe ngamandla kaThevele phezulu leyo izingelosi noma lutho olwalungeza ngaphansi akubanga khona nokunxusela ngoba igazi lezimbuzi lalingekwazi ukususa isono kodwa igazi lakhe uqobo elasusa isono wasenyukela kweliphezulu wathumba abathunjiweyo wapha abantu izipho manje wonke oyinzalo ka-Abrahama ozimisele ukukhokha intengo ukuba ehle futhi aphenduke ezonweni zabo babhaphathize egameni lenkosi uJesu Kristu kukukuthethelela kwezono zenu nigcwaliswe ngomoya ongcwele futhi bese-ke nimelana nokulingwa futhi uma sebelikhiphile yizwe kuwe lezi zinto seziyabile yonke into eyiphutha yonke into ebonakala eyiphutha njengabesifazane nezinwele zabo nabesilisa indlela abaqhubeka ngayo namabandla nezinhlangano zabo futhi nomelusi ozonakekela amadikoni akhe nalo lonke lelo hlobo lwezinto isigejane esithile sezwe sokuthile okunye singene lapho futhi sibangele umelusi bandla simkhahlele simlahlele ngaphandle kwebandla qhubeka Melusi, uNkulunkulu akubusise, hlala ngqo nezwi ungathathi lutho, wenyukela phezulu. Wenzani la, wavula impobo isango ukuthi imikhuleko yalenzalo ka-Abrahama ngani na? Uma singumzimba kaKristu, uma sifile, sizikhumbula sifile futhi sangcwatshwa kuKristu, futhi savuzwa kanye naye ovukweni, uyinhloko yomzimba, lapho inhloko ikhona khona umzimba ukanye nayo.
Then this morning, where everyone
is going lapho wonke owenze lokho uhlezi naye ezindaweni zasezulwini nenzalo yasebukhosini akadunyiswe uNkulunkulu. Akukho masango angeke kwazi ukhululeke ufike lapha futhi uthi oh nalo izwi bavele bakuvale nje khona lapho kodwa uma izinhliziyo zethu zingasilahli. Uma sazi ukuthi sihamba emithethweni kaNkulunkulu, sibona izimpilo zethu zihlanziwe, siyakubona lonke izwi uNkulunkulu aliyalile, siyaligcina khona-ke lonke isango lesitha liyanqotshwa. Bese-ke nicele nikuthandayo nizokwenzela khona. Uya kunqoba isango lesitha sakhe. Wo mfowethu, yeka ibandla okuyoba yilo. Uma ngiphinde ngibuya futhi ePhoenix uma inkosi ikivumela ngiyethemba uma ngingena kuleli thabelekele ukuthi lezi zinhlangano zikanokusho zizobe zilayinile futhi zonke izihlalo zikanokusho eminyakazweni futhi kosibele edolobheni zizolayina nabangcwele bakaNkulunkulu ophilayo babukeka njengomKristu bakhulumisa kumKristu baziphathisa okwamaKristu banomoya kaNkulunkulu uhamba-hamba phakathi kwabo lapho uma omunye engona umoya ongcwele uvele akukhiphe ngaleso sikhathi kuzokwenza ngikubonile emgqeni omkhuleko njengalapha phezulu ealtare lapho uthi hamba ubuyele emuva lapha ya ulungise nomnyeni wakho hamba utshele umkakho ukuthi bewukade uzikhiphile ebusuku bakuthangi nalowo sifazane ohlezi endaweni ethile thize uma lizokwenza lapha ngokuhamba ezwini ulalele lelo phimbe elincane liyashazayo lizokwenza kuwe uyinzalo ka-Abrahama khona-ke akukho sono mshumayeli ungathanda ukubona lokho ebandleni lakho na ngena kuleli bandla futhi ubuke konke kuyofika phansi lapha ubone kokubili abesilisa nabesifazane abesaba uNkulunkulu banobungcwele behlezi lapha begcwaliswe njengamandla kaNkulunkulu isono besingeke sikwazi ukungena ngaphakathi indoda yangena bese ihlala phansi umoya phakama bese uthi uJohn Jones uvela ekuthi nokuthi idolopha endaweni ethize thize ulapha kuzothela ukuphiliswa komzimba wakhe yabo wenze into ethile endaweni ethile wenze lokhu futhi uthatha use ubuyisela lokhu emuva ulungisa lokhu uzobeke uNkulunkulu eyamphilisa kulowo mdlavuza isho kanje inkosi hey hey Nginikele ibandla nginike amadoda ayishumi lawo angamaguga ngempela kaNkulunkulu inzalo yasebukhosini hlanganisa lawo madoda endawonye futhi khona ke ubuke ukuthi kuzokwenzekani nginikeni lendlu ecwele abantu abanjalo futhi ngizolikhombisa ukukhanya izwe elizogijimela kukho kunjalo yilokho uNkulunkulu afuna sibe yikho ningumuzi ohlezi egumeni niyinzalo yasebukhosini kaAbrahama iya kunqoba isango lesitha sayo ukugula kukhona imbangela yokugula kukhona imbangela yelezi zinto futhi uNkulunkulu umoya ongcwele ulapha kwembula leyo nto futhi akutshela ukuthi kungani ningayitholi yini inkinga ngathi na asidingi sizibuze uzokwenza sekuvele kuyenziwa wena wenzani na bhekisisani lowo mprofethi akalalelanga umoya ovunguzayo uthi uNkulunkulu haleluya lokho kuhle manje khubulani angikulahli lokho ngiyathemba wonke umuntu yakuqonda lokho omunye umuntu wathi Voti Branham akakholelwa ekutheni uthi umoya uNkulunkulu haleluya awu ngibukeni enhla lapha manje ngiyakholela kumemezeni ekukhulumeni ngezilimi kusine emoyeni kodwa mfowethu uma wehluleka ukuzwana lophimbo lincane liyashazayo lezi iloko khona ke okukubambayo ileyo nto nje uEliya wayeyazi yonke lemvuselelo eqhubekayo ngaphandle kodwa waye alizange limkhange ukuthi angaze aphumele ngaphandle kuyo kodwa ngesikhathi ezalo lophimbe lincane liyashazayo likaNkulunkulu khona ke wakhangeka wase emboza ubuso bakhe ngeveli waphumela ngani na uEliya waye inzalo kaAbraham elandela izwi Uma nihlala kimi namazi ami yakini khona ke celani konke enikuthandayo niyakwenzelwa khona asikhothamise amakhanda ethu kumzuzwana nje senzele umkhuleko Oh bandla kanjani mangiqeda ukushumayela kanjalo ukuthi ngizizwele kanjani umoya uyasuka kimi futhi khona ke ngibuka emuva ngibona abantu abazokwehlela ekhukhwini labo ngempela futhi bathathe ukudla kubantwana babo ukuba bakunike mina Ngibona usifazana abasebasha lapha mhlawumbe abanezinene zifishane bazokwenzenjani na bazongenzela noma ngabe yini ezweni abangakwazi kuyenza indoda ayihlala nomkayo kanjalo futhi nami kunginquma ngibe yizicucu ngalelozwi ngimlimaze unembeza wakhe wohlisiwe futhi nokho leyo ndoda ibiyophuma lapha futhi ibe isigqila futhi ingithumelele okweshumi kwayo kunjalo lokho kungenza ngizizwe niyabo ngibuyela enyameni khona ke niyabo ini ngitheni la angiqondile ukulimaza akusikho lokho kodwa oh mfethu nali bothathe nabafowethu abancane abathandekayo uma lokho kuba yizwi likaNkulunkulu futhi lokho kungumoya wakhe owenza ukuthi izwi lize ekuphileni ngini kuyoba yini osukini lokwahlulelwa na ngizama kunenza nilungele lelo suku ngiyanicela thathani izwi lakhe nje uma ngake ngashumayela noma yini ngesilona izwi isethembiso sikaNkulunkulu khona ke unelungelo lokuza kimi kodwa lokho kuyizwi futhi ingenxa yokuthi ngiyanithanda akusikho ngenxa yokuthi anginifuni kuleso sikepe ingenxa yokuthi sikepe angeke sikwazi kunithwala nedlule nizophahlazeka ngolungelo lezi zinsuku ufanele uze ekwahlulelweni onecala kokuncane unecala kukho konke futhi uma wazi ukuthi noma yini kulungile ukuyenza kuyizwi likaNkulunkulu nesethembiso sokukwenza khona ke ungakwenzi khona ke kuthiwani ngakho na uzocela ukuthi unikeze isizathu kuyothiwanike na uma lo mlayezo kulokhu kusa ubhekana nawe ngaleya screenini ngosuku lokwahlulela uthini ngakho na ake nikucabange bangani ungahle ufe ngaphambi kokuthi ilanga lishone sonke singafa futhi inye into eqinisile uzokufa Ngema ngelinye ilanga ngibukela umama wami mina ngimgodle ngengalo yami ngabamba ubaba wami ngaphambidlana kwalokho futhi ngambuka ehamba ngibabonile beze kupheleni kwendlela ubani bengacabanga ukuthi babe kahle ngempela uthi oh futhi Branham oh ukube bengingamane ngiphile kade kancane nje sesedlule kakhulu isikhathi khona ke futhi kumbulane ukufa kushintsha uphefumulo kushintsha indawo yawo yokuhlala nje kuphela futhi uma nikubona lokho okuthile ngaphakathi kwakho ake nibe nomqondo wokucabanga manje uma nikubona lokho kunokuthile ngaphakathi kwakho kukwenza uziphathe ngaleyo ndlela futhi uzizwele ngaleyo ndlela njengokuthi ubungafanele uzizwele phenduka kulokhu kusa ungakwenza mngani na woza iba awufanele ube kanjalo ungumuntu odabikisayo phila impilo yenzalo esibukhosini yeqiniso uNkulunkulu uyakufuna namuhla ungaphakamisa isandla sakho ngenkathi ikhanda lakho lisakhotheme nenhliziyo uthi futhi Branham ngiphakamisele isandla sami kuNkulunkulu ngokwethembeka kusuka enhliziyweni yami yilokho engifuna ukuba yikho yilokho ngempela ngifuna ukuba yikho ngibe nokonakala phandle lapha nako konke kunye kodwa ngempela angifuni ukuba kanjalo ngifuna ukuba yilokho obukhuluma ngakho kulokhu kusa ngikhulekela futhi Branham ngiphakamisa isandla zami kuNkulunkulu hayi kuwe futhi Branham kodwa kuNkulunkulu futhi enhliziyweni yami uyayazi inhliziyo yami ngiyakulangazelela ukuba uhlobo lomKristu okhuluma ngalo inzalo esibukhosini kaAbrahama ngoJesu Kristu phakamisa isandla sakho manje futhi uthi ngikholekela futhi Branham uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise impela uzokwenzela khona bawethu esozilwini ekukhanyeni kwezwi lakho emandleni ovuko lwakho futhi ngiyaqonda Nkosi ukuthi abantu abampofu izikhathi eziningi bayasonteka ngaphandle lapha ngokwehlukile abantu kulukhulu ukuthi bazi ukuthi bafanele benzeni omunye oyeza asho enye into nomunye oyeza asho enye futhi
here in Phoenix this great city of
lapha Phoenix leli dolobha elikhulu lele awu izivakashi lapho yonke into esizweni sonke ishishumbela kulo kokubili ngokwenyama nangokomoya ngimile entabeni ngelinga futhi ngicabanga ukuthi kukangaki igama likaNkulunkulu lisetshenziswa ngezo sukwini ezansi lapha ungaki ukuphinga okwenziwayo singaki sono nodoti ezidaladile lapha namabha nezimpukane zamabha nayo yonke into abaningi babo bazisho ukuthi bangamakholwa amaKristu mesifazane behlangisa idaladi nosikilidi esandleni sabo behamba begqoke izimpahla ezokungaziphathi kahle ubeka ke wathi ziyanuka phambi kwakho isinengiso njengendala engcolile enyanyekayo indisho yokuchamela ndawo ndawo uNkulunkulu angakwenza kanjani okunjalo esifazane ozisho ukuthi unomoya ongcwele futhi owaziyo ukuthi ekhaleni lomsindisi lokho okunuka kanjalo kuyanuka na angaba kanjani yena nento enjalo embusweni wakhe na baba ukube kuphela bebazi ukuthi bakude ngesigidi samamayela kukho kuleka nkulunkulu ibane sihawu akekho noyedwa ufuna ukuya kulezo zindawo zabalahlekile akekho noyedwa ufuna ukuya phansi lapho baba makube kude kunoma ubani wethu kuya lapho kepha nokho phansi phakathi lapho kunenhliziyo enhle kulowo muntu leyo ndoda loyo wesifazane wesilisa noma wesifazane othandekayo futhi olungile futhi onomusa futhi udukisiwe njengudevil udevil wenze lokho Satan ngimelene nawe ngoba uyisitha senkosi yami uyisitha sezwi lakhe futhi ngiyakuyala ngoJesu Kristu indodana kaNkulunkulu njengesidalwa esifayo ngazi ukuthi anginamandla phakathi kimi anginawo amandla okumisa wena anginawo amandla okwenza noma yimuphi walabo besifazane bazihlanze nanoma yimuphi walamadoda olalele kule tape noma yikuphi anginandlela yokubenza bazihlanze Angina manje tobo kodwa anginalo igunye lezwi likaNkulunkulu njengenceku ukulishumayela futhi ngibophezelekile kulelo gunya ngisho naleliphoyisa ngaphandle lapha alinamandla okumisa imoto kodwa linegunya ukukwenza
Satan you my Lord don't squeak in your brains cause I charge thee by Jesus Christ that you
Futhi Sathane ungahle uvele kwizise amabhuleki akho ngoba ngiyakuyala ngoJesu Kristu ukuthi khulula lababantu emhlabeni wonke noma phi lapho nomlayezo uzoya khona bakhulule ngiyababiza ukuthi bathengiwe abasibo ababo bathengwe ngenani inzalo yasebukhosini kaAbraham enkosi uJesu
Thou filthy
dirty, stinking hypocrite, deceiver of man, leading them blindly into the ditches of hell. Turn them loose. I charge thee by the living God, by the sacrifice of His Son Jesus, that you turn them loose, that their souls may be charged with His blessing and with His presence, that they might possess the gate of every enemy.
Wena wenyenyekayo ongcolile mzenzisi onukayo mkhohlisa abantu ubaholele ngobumpumputhe emigodini yesihoko bakhulule ngiyakuyala ngokuNkulunkulu ophilayo ngomhlatshelo indodana yakhe uJesu ukuthi bakhulule ukuthi imiphefumulo yabo ingacwaliswa ngesibusiso sakhe nobukhona bakhe ukuthi banganqoba isango laso sonke isitho ubatholile belindele lokho noma okunye noma ukuthintwa ukuthile okungcwele noma enye into kodwa ngithi kuwe uzotetela kubamba kwakho.
How could sickness stand in an anointing like this? Only when they refuse.
Ukugula kungama kanjani ekugcobeni olunjengalolu na? Kuphela uma bala ukubuka ngaleya esithembisweni njengoba kwenza ubaba u-Abraham ngesikhathi embona esimeni esingamakhulu eminyaka kudeza. Bakhulule ngegama likaJesu Kristu. Yekela labo bantu bahambe. Sengathi amandla kaNkulunkulu ukuqonda kwezwi njengoba begeziwe kulokhu kusa nangalo sengathi ukuqonda kokugcina izwi likaNkulunkulu nezithembiso zakhe ziyiqiniso ukubamba okungephulwe nguSathane sengathi yilowo nalowo angabamba leso sithembiso athi lesi yiso ngibambelela kuso uNkulunkulu wenze isithembiso nginzalo kaAbraham ngingasi ngabaza kanjani isithembiso sakhe na futhi niqhubekele phambili ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ngiyamthanda. Belisika kulokhu kusa bangani. Asidumiseni manje kamnandi. Ngoba wanta dagukal wanti gelinzi diso emti wase kalvari. Kungenzeka yini hayi ngokuthuka okungcwele impela qhabo lokhu kungokwenkolo asiphakamise izandla zethu kuye simthandayo bese sithi ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wanta wanti gelinze ndeso emti wase kalvari. Manje kuwo wonke wesifazane noma intombazane phakathi lapha lesi zandla sami uNkulunkulu uyanithanda. Kuyo yonke indoda noma umfana phakathi lapha uNkulunkulu uyanithanda, ngiyanithanda. Manje angikwazi ukufinyelela ngithole izandla zenu ngamunye, kodwa uNkulunkulu uyakuzwakalisa kini lokhu engikuqondile. Sisalokhu sicula lelo futhi vele uphenduke nje futhi uxhawulane nothize ngalokhu abantu bonke bazokwazi uthini ngabafundi bami uma ninothando omunye komunye. Wangithengelinzi ndiso emthi wase Calvary. Ngiyamthanda. Ngiyamthanda. Ngoba wangithanda kuqala. Wangithe ngelintsendeso emthi waseKhalvari. Enemthandi na lokho kuzizwela kumnandi kukamoya ongcwele, izwi liwuhlelo lokuhlanza livele likukholophe nje likwenza isidalo esisha lisuse konke. Izwi libukhali kunenkembe sikanhlangothi zombili, liyasoka lisika lisuse zonke izinto zezwe. Yebo, bese kuthi-ke sizizwela sihlanzekile, sikolojiwe, semukela futhi simkholwa. Yileyo indlela esingacula ngayo. Ngiyamthanda, ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala, wangithengela insindiso eCalvary. Akukuhle lokho na? Ngiyakuthanda njengenhliziyo yami yonke. Yabo, asizame futhi wonke umuntu manje ngempela phezulu ekuphakameni kwephimbo lenu manje. Ngiyamthanda. Ngiyamthanda. Ngoba wangithanda kuqala. Wangithe ngelintsendeso.